Blog Talk Radio.
Ndivoje kwa ninga wakwanga ngo kuchera kwa gani drati ni gani ronaje musubiza kwa nagani rani ngari. Naho ye.
Bye.
ibiganiro nanjye mutubiza ko naganira n'ingari naho 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 ye
Amare hose iraganje nawe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro
ihuriro nyarwanda yanigawe inyamamare hose iraganje intwaro yatuni demokrasi igahe bitano bitavangura nimucyo twigomo turitera vuba bidutege igitugu n'ubwitanire
Rikana makuza zisobitse inkera gutabara ya Kanyandekwe ndi rudasubira ni nkubito rutonoshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
turabashuje inshuti muteze amatwi radiyo itahuka ivugira i Washington DC muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro bya radiyo itahuka uyu munsi rero nshuti bakunzi ba radiyo itahuka tuje mu kiganiro cyacu ni ikiganiro ngaruka cy'umweru ikiganiro kibahuriwa gatanu igihe ni iki aho muba muri kumwe n'abatumirwa ni Epimate Ntamushobora ndetse na Ali Abdul Karimu tukaba turi kumwe rero na Comrade Demetre Inyasi Rusagara nawe tukaba turi kufatanya muri kino kiganiro ku ngingo zitandukanye dufite n'abagenzi bacu b'abanyamurenge bari budufashe mu kiganiro bitewe n'ibikorwa bakoze by'imyigaragambyo uyu munsi ngira ngo mu kanya dutangire tubaha ikaze muri sosiyete itahuka ariko mbere yuko tubakira ndagira ngo mbanze nsuze bagenzi bacu tumenyeranye mu kiganiro igihe ni iki Comrade Ali Abdul Karimu salamu aleikum
aleikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Comrade Serge mbonero mwanyi gusuhuza suhuze bagenzi bacu turi buhure muri ikiganiro Comrade Maitre Rusagara na Comrade Ismache Commissaire wa Mobilization Rusagara ni Commissaire wa Environment mbashimire cyane kuba bagenze kino kiganiro ariko nawe cyane cyane kuba wagiteguye suhuze rero abanyarwanda bose bagikurikiye live ubwo tubihanganisha nuko cyanatinze kubera technical reasons zo connecting platforms zose at once hanyuma suhuze n'abazacyumva igihe kimaze gutambuka ubwo rero ndifuza kandi ndatekereza yuko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze cyane Serge
urakoze cyane reka twakire na Comrade Epimache Ntamushobora ikaze kuri radiyo itahuka
urakoze bwana Serge kandi ndagusuhuje nkaba nsuhuje bagenzi banjye Ali Abdul Karimu na Maitre Rusagara nkaba nsuhuje n'abadukurikiye bose kuri radiyo itahuka n'abakunzi b'ikiganiro igihe ni iki nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze
urakoze cyane Comrade Epimache reka twakire na Comrade Maitre Inyasi Rusagara ikaze kuri radiyo itahuka
urakoze cyane Comrade Serge ndagusuhuje nsuhuje aba comrades duhuriye muri iki kiganiro umunyacyubahiro Ali na Comrade Epimache nsuhuje n'abandi bari buze mu kiganiro nsuhuje n'abanyarwanda badukurikiranye hirya no hino nkaba ntekereza ko rero umwanya mwiza wo kugira ngo koko tuganire abanyarwanda muri mwanya urakoze Serge
urakoze cyane mu kanya ndakira n'umwe mu bayobozi nyine bayoboye imyigaragambyo cyangwa muri komunote z'abanyamurenge muri asosiyasiyo y'amahoro kugira ngo tuze kumva igikorwa bakoze uyu munsi ariko mu gihe naramwakira reka Ali Abdul Karimu imbizira ko iriya yagenze neza ejo hashize mu masegonda 30 niba mwadufasha mugasengera ikiganiro cyacu nk'uko hari umuco mu gihe ni iki amasegonda 30 niba hari isengesho ufite mbere yuko tujya ku ngingo twateguye
urakoze cyane Serge isengesho rigomba guhoraho nk'uko ubizi mu ihuriro mu bintu bikuru twemerera inkingi yacu inkuru no kwiyambaza Imana no kuyisaba yuko itwegera mu byo dukora byose muri ikiganiro rero mureke twiyoroshye twinginga Imana yuko ituyobora ikanatwegera Mana Nyagasani turiyoroheje imbere yawe tukwereka ikiganiro tugiye kugira tukwereka abakirimo bose abakomerede bakirimo bose tukwerekana bagenzi bacu b'abanyamurenge nabo bari mu kaga bafite umuyobozi wo kuza kutujoininga tugusaba yuko abari mu bubabare bwose cyane cyane nk'abagenzi bacu b'abanyamurenge ibyo barimo kunyuramo mana ubegera ukabafasha ukaborohereza tuzi yuko byose ibitubaho bituruka kuri wowe byose ni gahunda yawe mana nyagasani mana nyagasani turagusaba yuko n'abanyarwanda ibyo barimo kunyuramo urabizi bimaze igihe bimaze imyaka myinshi turagusaba mana wakumva amasengesho yabo ukumva ibitekerezo turimo gutanga n'ibiganiro turimo gukora bigambiriye kugira ngo bisobanurire abanyarwanda bibakangurire guhaguruka bakirwanaho ariko bakirwanaho bunga ubumwe bafatana urunana baharanira kugira ngo amahoro ntaba ay'umwe gusa cyangwa y'abamwe gusa abe y'abanyarwanda bose ibi bintu duharanira ni ukugira ngo turandure gatebe gatoki ariko turandure umwiryane mu nyangire n'ibindi byose bituranga amarangamutima yacu mana nyagasani udufashe agabanyuke cyane ahubwo dushyireho ibitesha buri muntu wese icyubahiro yabakosheje tugire kwihangana mana nyagasani turagusaba rero ngo ikiganiro tugiye kugira tungurane ibitekerezo byubaka ibitekerezo bifata ababaye umugongo ariko ibitekerezo binatanga icyizere icyizere mu banyarwanda kirakenewe cyane kuko bababaye igihe kinini kiba kirekire cyane bagambaniwe igihe kirekire cyane umwiryane ubaye igihe kirekire cyane mu nyangiro ubaye igihe kirekire cyane icyizere cyaratakaye turagusaba yuko muri ibiganiro tugira cyaba iki ibiri imbere byaba ibiganiro byose tugira mu banyarwanda bashyiremo ikintu cyatuma bakora bavuga ibyatuma icyo cyizere cyubaka ariko n'ibikorwa bizana icyizere mana rero turizera yuko ibyo tugusabye uri budufashe kikaba ikiganiro cyiza kikagira icyo gifasha mu bacyumva kikabaha umusaruro nk'uko tubisabye icyo cyizere cyo kumva yuko ibintu babishobora bashyizeho umwete bashyizeho ubushake mana turabigusaba twiyoroheje tuvuga tuti ni wowe ushobora byose kandi niwe utanga byose urakoze amina alhamdulillahi rabbil alamin urakoze serije
urakoze cyane comrade Ali Abdul Karim turaganira iki kuri mugoroba dufite ingingo ziza kugera nko kuri enye turahera ku gikorwa cy'imyigaragambyo yabaye hari imyigaragambyo yabaye muri leta ya Maine mu mujyi wa Portland turaza kubaza abanyamurenge icyatumye bigaragambya kuba baradukurikira ari benshi hari imyigaragambyo yabaye mu Bruxelles yo ntabwo nabashe kubona twaganira ariko ndaza kubabwira mu magambo ahinnye ibyayikubiyemo n'ibyavugiwe turaza kureba kwirahiza ry'abacamanza bashya ibyo Kagame yasabye abo bacamanza ati bave abacamanza barebera rwose ubutunzi bw'igihugu ekonomi y'u Rwanda uribaza uti abacamanza ko bashyiriye guca imanza bajya kureba muri ekonomi bashakamo iki turaza kubireba nabyo turaza kureba irahira rya Perezida Kaguta Museveni rikomeje kwandika mu binyamakuru bitandukanye aho bamwe bamufata nka duwaye wa Perezida wa Afurika ese bivuze iki mu karere k'ibiyaga bigari turaza kubireba nanone turaza kureba umubano w'ishyaka rya FPR na ZANU-PF François ati tugomba gukorana na ZANU-PF kuko hari byinshi twakungurana hagati y'ishyaka ryo muri Zimbabwe turaza gusoreza ku nyandiko twabonye mu kinyamakuru Coup de Fra yasohotse tariki ya kane z'ukwa kane umwaka 2021 icyo kinyamakuru kikaba kigaragaza ibika bigeze kuri bitatu by'abantu turaza kureba mu isura y'abanyafurika kuko niba abanyafurika twaba twumva umuhamagaro w'igukunda igihugu umuhamagaro wa politike twitwara dute mu bihe bidasanzwe cyangwa twaba abanyagihugu mu bihe bwoko mu bihe myitwarire pardon ibyo turaza kubira dukurikije ku nkuru y'ikinyamakuru cyo mu Bagereki cya Coup de Fra yasohotse tariki ya kane z'ukwa kane uyu mwaka ibyo ni byo twabateguriye nshuti mutaze amatwi radiyo itahuka reka mbanze nakira mu kizara gitahuka mugenzi wacu Claude niba nyumva Claude niba mutwumva mwasuza guteza amatwi ikiganiro
ndabumva neza Serge
Claude n'ubwa mbere uje kuri radiyo itahuka nagira ngo navuganira ubwa mbere uje kuri radiyo itahuka nagira ngo mbanze nkwakire ndetse mvuge ko muturutse muri asosiyasiyo y'amahoro asosiyasiyo y'amahoro pisi mahoro peace association MPA ni umwe mu muryango w'abanyamurenge muri hano muri leta zimwe za amerika niba wenda mu magambo y'inye watwibwira kugira ngo abateze amatwi ikiganiro bamenye abo muri bo iyo yari incamake narimvuze kuko njyewe nkurikira ibikorwa mukora ariko niba bafata umwanya ukabanza ukatwibwira ku bantu badukurikiye nuko bibagenzi banyu b'abanyamurenge bakurikira ditahuka hirya no hino ku isi.
Urakoze Serge, nkuko bivuze mu by'ukuri n'ubwa mbere nza kuri radio tahuka, ntabwo nkunze gukurikira ibiganiro byanyu rimwe na rimwe, ariko nkuko wabinsabye ndi bwibande ku myigaragambyo twakoze hano muri Mene, usize ko atari muri Mene gusa, ari mu gihugu cyose, ahubwo byakorewe muri Mene, bikorwa muri Indiana, bikorwa muri Texas, bikorwa New Hampshire n'ahandi mu turere dutandukanye uyu munsi, kubera twari twabisabwe n'ishyirahamwe ry'amahoro. Rero amazina yanjye nitwa Claude Rwaganje, nkaba ntuye hano muri Mene.
Urakoze cyane Claude, reka duhere kuri iyi nkuru kuko uri umushyitsi kandi dutanga ikaze buri gihe, kandi bagenzi banyu baranabizi hirya no hino abasanzwe bafata ijambo kuri radio itahuka. Muri imyaka irenga icyenda twagiye tuba platforme kugira ngo mutange ibitekerezo, n'ubu turacyakomeza kubikora. Itangazo mwahaye abayobozi, ndavuga sinzi itangazo niba mwaritanze muri Mene cyangwa mwaritanze no mu yandi mastate, ariko itangazo mwanyoherereje hari mwavuga muti save abanyamurenge peace protest May 14, nuvuga ku tariki ya 14/5 umwaka 2021. Mufite ibyo mwasabye kino gihugu cya Amerika bitandukanye, ariko navuga ni intumbero yo kwigaragambya ari iyihe Bwana Claude, mu magambo arambuye mutubwira icyatumye muhitamo kwigaragambya tariki ya 14 mu mijyi itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Urakoze cyane. Impamvu yatumye twigaragambya uyu munsi nuko dusa n'abantu barambiwe kandi barushe, bavunitse, bacitse intege kubera ibintu bibera iwacu. Hashize imyaka 4 imurenge harasenyutse. Ku bantu bazi murenge, byatangiriye ku ndondo muri collectivité ya Bijombo, birakomeza biragenda bigera muri Mikarati, biragenda bigera mu Minembwe, Mibunda, n'ubu rero byageze mu Rurambo. Mu ncamake barasa naho iwacu habaye umugambi wo kugira ngo bahasenye, habaye amatongo mu magambo make. Nibwo rero twibwiraga, turavuga ngo enough is enough. Kubera iki uyu munsi, kubera iki none, kubera iki nyigaragambyo? Urebye mu by'ukuri ibibera iwacu biteye agahinda, biteye umubabaro, biranababaje no kubyumva no kubyumvisha n'abandi, ndetse no kubwira amahanga ngo turi abanyamurenge b'abakongomani, ariko guverinoma yacu ntishobora kudukingira cyangwa se kuturinda. Kandi rero ibyo bintu bikatubabaza, ariko rero ntitwabasha kwihangana ngo tugume turebere. Twashaka cyane cyane kwerekana akababaro kacu, twifatikanya n'ababyeyi twasize mu gihugu bagowe, abana bari mu mihanda, ababyeyi bari kubyarira mu misozi, amazu aratwikwa, abandi bagatwikirwa mu mazu, bikaba ari ibintu tubabaza cyane, bituraje inkera. Muri kadre rero kugira ngo tugerageze kwifatikanya na bene wacu bari hariya, ngira mwagiye mubikurikira, bari kubwegera, ndetse ntituzi ko n'ejo boharara nk'uko byatugendeye kandi mu gatumba. Dusabwa rero n'ishyirahamwe ryacu ry'amahoro kugira ngo twiyamirire kandi dutange mesaje kuri kino gihugu. Hari na mesaje twagiye dutanga ko wabivuze, abantu bakibaza tuzi kubera iki none, kubera iki Amerika, kandi dutuye mu mahanga n'ibibaha bibera muri Congo. Ijambo ni rimwe gusa cyangwa se niri gufi, kubera iki none, kubera iki ku Banyamerika? Turabizi uko Amerika ari igihugu cy'imbaraga nyinshi, ari igihugu gifite ijambo, rivuga ijambo rikitwara. Twasabaga yuko ubuyobozi bwaduproteje. Twebwe turi Abanyamerika, twebwe turi Abanyamerika b'imvukire za Congo, ariko twasize ababyeyi. Rero kugira ngo twebwe twumvise ubabare bwacu nuko tugenda tukabwira aba abo abaduserukira abantu abo twita ngo naba elected officials cyangwa se aba congress people na senators tukababwira ikibazo kiberi wacu kugira ngo turebe ko ari cyo babidufashamo batwakiriye neza cyane bazishimiye kandi bababajwe no kubona ibintu nk'ibi bimwe biba bamwe batabizi ariko twababwiye yuko atari ukuri ibintu babizi kuko twabibukije yuko na ambasaderi hama wa kino gihugu yagiye agera mu Minembwe arabyibonera ni ibintu basanzwe bazi twabwiye ko ari ibintu bazi bashobora kuba babyirengagiza tubereka MONUSCO iri hariya ntakikora tubereka yuko guverinoma ya Congo ifite uruhare muri ubu bwicanyi nayo ikomeje kunanirwa guproteja abantu babo so ayo niyo mwe magambo twaye tubasaba rero ko bahaguruka bakadufasha kuko mu gihe badafashije umutekano wacu naho turi ntabwo dushobora kuzakora ngo bizatugendere neza
urakoze cyane Claude avant-hier cyangwa hari kuwa gatatu niba nibuka umukuru w'igihugu cyanyu Felix Tshisekedi Tshilombo yavugiye ijambo mu mujyi wa Lubumbashi avuga ati mu gihe cya kampanye nagiye nzenguruka igihugu nizeza amahoro ko azagaruka ati rero amahoro agiye kugaruka muri Kivu mwakiriye mute iriya etat de siege yashyizeho ndetse n'ingabo nshya yashyizeho muri Nord Kivu na Ituri aho twibaza impamvu imurenge mwirengagijwe muri association mahoro mubyakira mute kuba haritawe kuri Ituri ndetse na Nord Kivu ariko imurenge mukaba mwebwe mukomeje gutabaza nubwo mwenda muri Ituri na Nord Kivu amahoro ataragaruka ariko umukuru w'igihugu aravuga ko ari kampanye yo kugarura amahoro mwe mwakiriye mute initiative yo kuvuga ngo agiye kugarura amahoro muri Kivu
ntabwo byadutangaje cyane kuko iyo niyo mvugo amaze iminsi akoresha yagiye muri Londres ni nabo bwa mbere twumvishije perezida wa Congo avuga ku mugaragaro yuko abanyamurenga ari abakongomani abantu ba extremiste babo bashaka kubirwanya ariko yarabivuze ariko se mugabo imvugo siyongiro ibyo yavuze yavuye muri Londres ngo ashike igoma mwumvise ibintu yakoze yavuze bijanye n'iriya komine y'umurenge ariyo ya komine ya Minembwe rero kugira ngo amanama amaze iminsi akoresha ikinshasa agahamagara abanyamurenge n'abandi bamoko atandukanye bahe barwana hariya akaza akavuga yuko agiye kubahuza ariko twebwe zose nta na kimwe bitubwiye mu gihe iwacu bagiye hasha mu gihe iwacu bagiye hasenyuka mu gihe iwacu bagiye basahura kandi ababisahura benshi ari ingabo ziwe bafatikanije n'abamayimayi ndetse n'umutwe wa rede tabara kubera rero iyo mpamvu ntabwo twebwe dushobora kwakira ngo tuvuge ngo ibyo Tshisekedi yavuze ngo tubeze agaciro cyangwa ntitubeze agaciro kuko icyo dusaba twebwe n'ubu ngubu twiriwe tubwira abanyamerika n'amahanga twe twababwiye ngo dukeneye amahoro nta kindi kintu dukeneye ntabwo ibyo bitwaza z'ubutaka zo bitwaza ari cyo kibazo cyacu rero Tshisekedi nawe afite ibyo bibazo bye uwe wenyine za politike mwabonye byabaye mu gihugu cya Congo yaragiye ahindura ejo bundi parlema cyangwa nako guverinoma abayobozi ba parlema bakuraho abayobozi ba sena bakuraho twe turavuga yuko afite ibyo bibazo by'umwihariko za guvernance bituma rero adashobora no kwita ku kibazo cy'iwacu hariya rero impamvu dushobora kubona ko yakoze Ituri rimwe na rimwe usanga pressure y'abapolitiki bakorana ari ituma agenda agahindura agakorera aho ashaka gukorera ikindi navuga sinumva impamvu ya MONUSCO hariya hantu nimba MONUSCO yaragiye hariya kugira ngo ije gutabara ije kugarura umutekano abantu bakaba bapfa bahari amaze agatwikwa bahari inkazi kanyagwa bahari sinumva impamvu ya MONUSCO yagombye kuba hari rero ni muri urwo rwego rero twiyamiriraga Congo twiyamirira ndetse na MONUSCO dusaba yuko Amerika yatuvuganira ikagerageza kugarura umutekano kubabyeyi bacu.
Urakoze cyane Claude. Si ubwa mbere nanjye nagiye nifatanya n'abanyamurenge mu bikorwa by'imyigaragambyo. Nibuka ko yabereye muri Austin, Texas igihe barasa mu mpunzi za kiziba. Nagize amahirwe guhura n'abanyamurenge batandukanye bo muri kino gihugu, bose bavuga yuko ibibazo bahura nabyo magingo aya ari ibibazo bimaze igihe kirekire. Iyo usubije amaso inyuma nk'umuntu ukora analize za politike ugakurikirana ibyo mukorerwa, ubona iki kibazo cyakemurwa gite nkawe nk'umuntu wifuza ko Amerika yatabara cyangwa yabafasha? Urimo umuntu utanga solution, watanga icyo gisubizo uburyo kino kibazo cyakemuka?
Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kubera yuko no mu myigaragambyo y'uyu munsi ibyo bibazo byagiye bigaruka cyane. Kenshi mu by'ukuri kwiyamirira force zo hanze, tukiyamirira abandi bantu, ariko igihugu gifite ubusugire, igihugu gifite bonne gouvernance, nta muturage wabo wakagombye kwicwa, cyangwa se urebye igisirikare Kongo ufite, ntabwo wakwibwira yuko bananiwe kurasa cyangwa se guhagarika ubwicanyi babubera murenge muterwa na mayimayi cyangwa se na force etrangere nka ziriya za leta zitabara. Sinumva ukuntu twagenda ngo tuje guhamagara abandi bantu bo hanze, niyo MONUSCO tuvuga, dufite igihugu n'ingabo zacu. Njewe ntekereza yuko isolisiyo yonyine iri ku butegetsi bw'igihugu cya Congo. Igihugu cya Congo gihagurutse uyu munsi kikavuga ngo kirifuza kandi kirashaka guhagarika ubwicanyi buhabubera iwacu, ndafite gushidikanya, nzi ko ari ibintu byokorwa kandi bigashoboka. Sinumva yuko Perezida Tshisekedi yahagurwa agatuma ingabo ziwe ngo zige guhagarika ubwo bwicanyi ko bwabananira. Reka nkwereke urugero kigaragaza yuko hatari ubushake. Hari igihe twagiye twumva kenshi abagore b'abanyamurenge bagiye mu mirima yabo bagaherekezwa n'abasirikare b'ingabo za Congo. Bamara gushika ingabo za Congo zikicarira ku misozi ngo abadamu bagiye mu mirima, baje bamara naho kumbe ko baravugana na mayimayi ikagenda igafata aba bagore ikabica, bagasaba kugaruka bashoreye intumbi bakazijyana mu mihana. Urumva rero ko ibyo ngibyo bigaragaza uruhare rw'ingabo z'igihugu, kuko zidafite ubushake bwo guhagarika ubwicanyi, ahubwo bagira sinzi uko nobyita mu rurimi rw'ikinyamurenge bagira sambla ngo baraducungera umutekano ariko batawucungera. Icyakabi twagiye tubona ingero nyinshi cyane zigenda ziba igihe kenshi abanyamurenge batakira abasirikare bakavuga ati inka zacu ziranyazwa kandi turazibona zazigenda, none nimudutabare. Aho bogiye kubatabara ahubwo bakabitanga imbere, inka zikajyana na mayimayi. Hari ubundi twagiye tubona abana bacu b'abanyamurenge birwanaho, abo twita twirwaneho, bakagenda bagarura inka zanyazwe, bamara kuzigarura abasirikare bakabitanga, bagasera kandi bakaziheza mayimayi kazitwara. Urumva dufite ingero nyinshi zigaragaza yuko hariho ingero nyinshi zitandukanye zigaragaza yuko hatari ubushake bwa guverinoma n'igisirikare cya guverinoma kugira ngo bagarure umutekano cyangwa se bahagarike ubwicanyi buhabuhabera. Niyo mpamvu tuvuga ngo se zava hehe? Zava mu bushake, zava mu bushake bwa guverinoma, zava mu bushake bwa gisirikare, zava mu bushake bwa polisi, zava mu bushake bwabo, ndetse bakifatikanya na MONUSCO. Kuko twumva kenshi na MONUSCO ikavuga ngo twebwe twajyana mu bufasha bwo gufasha igihugu cya Congo, igihe cyose igihugu cya Congo kizadusaba gukora twebwe tuzabafasha, ariko Kongo nimba itadufashe itaduhamagaye ngo itwereke ibyo tuyifasha, twebwe ntabwo tuzogenda ngo tujye gutera ngo tujye kurwana twenyine. Urumva rero ipfundo ryose aho riri ni kuri guverinoma n'igisirikare cya guverinoma. Nta bandi bantu bacungira umutekano bene igihugu atari igihugu cyonyine. Nje niko ntekereza, ni nako mbibona.
None Claude ndagira ngo nze kumunyamategeko Maître Rusagara kuko yifatanyije namwe ku gikorwa mwakoze uyu munsi aho muri Mene anatubwira uko babibona mu rwego rw'amategeko wenda ashobora no kubisesengura kuruta uko njye mbivuga nk'umunyamategeko wowe usa nk'ushimangira uti ibirimo kudukorerwa n'umugambi wa guverinoma niba Leta itabatabara niba igitwe kidatabara numvise Nyarugabo abivuga bisobanura abandi bajya babisobanura bavuga bati iyo habaye inzatake turatabaza ariko ntago fardes itabara kuba mudatabarwa mubibona ko ari complexe n'umugambi wateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko si uyu mugambi warateguwe na Leta ya Tshisekedi wateguwe na Leta ya Kabila uyu mugambi kuba Leta zose zaba zaritwaye gutya waba ari umugambi wateguwe nande kuko regime ebyiri ubutegetsi bwa Kabila mwavuze ko butizemo mugihe cyo bumarira cyangwa batabara ubwa Tshisekedi nabwo murabutunga agatoki ko ntakirimo kubamarira mukeka ko uyu mugambi wacuriwe he nibande bari inyuma niba hari icyo mwamumenya
icyo ni ikibazo cyiza cyane ahari iyo tujya kumenya aho umugambi wacuriwe mu by'ukuri tuba twarapfundi iryo pfundo ariko nk'uko bivuze kandi bivuze neza cyane haba muri guverinoma ya Kabila twa abanyamurenge batangi bagumye bapfa muribuka yuko ubu bwicanyi duhati uvuga ubunyine bumaze buhaburimbura imurenge budatangiye kuri no ngoma gusa ya Tshisekedi zatangiye no ku ngoma ya Kabila bigeze no ku ngoma ya Tshisekedi ku ngoma ya Tshisekedi rero yasanze ubwo bwicanyi buhari sinzi ko nawe afite mu ruhare mu gukomeza umugambi ariko mu magambo make ntarinze kwisubiramo turifuza kuzamenya aho umugambi ucurirwa ngo tugerageze no gushaka icyafasha uwo mugambi kuko iyo tujya kukimenya iwacu ntaba harasanyukwe kugeza ubu ngubu ikindi nongera kuvugaho nuko ikibazo kibera iwacu barakizi kuko wari ubivuze Nyarugabo congressman Nyarugabo cyangwa se depute Nyarugabo ndetse n'abandi batuye Kinshasa barimo aba ministre Ruberwa ucuye igihe hakabamo ndetse n'abandi banyamurenge bayoboye mitualite zitandukanye nta na rimwe batarigera bajyana ikibazo haba muri guverinoma ya Kabila haba muri guverinoma ya Tshisekedi baraba bakagenda bakabaheza ibibazo icyo ni kimwe cya kabiri bashya mu gisirikare bakakibwira igisirikare kirabi icya gatatu icyo twibaza bakora icyo bita ngo iyo amanama bagiye bamaze iminsi bakora bagahamagara ngo ni community zitandukanye zigenda zihuriramo zirwana bakabahuza bamaze gukora inama inshuro nyinshi ariko tukibaza ngo se bano bantu bakoresha inama nibo koko bazana nibo bafite umuti w'ikibazo cyangwa se abasiga bafite umuti w'ikibazo ruguru imurenge bakaza gukoresha inama abibereye gusa muri politike baba babitakwira n'abandi abo ngabo batuye hariya Kinshasa aho rero niho navuga ngo titurwamenya koko aho ibintu bifira naho bitangirira ni nayo mpamvu yaba twari tubizi umurenge ntiyaba hameze uko hameze uyu munsi akaba ariyo mpamvu rero niyo mpamvu niko nangiye kuvuga niyo mpamvu rero tuvuga ngo reka dusabe guverinoma ya Tshisekedi kuko ubu ngubu ndi twe tuvuga guverinoma ya Kabila ntayihari reka dusabe guverinoma ihari ari igerageza kugerageza gukora ibyo abandi batakoze tubereke kandi twereke n'amahanga amahanga ashobora no kugira presiyo cyangwa se gushyira imbaraga kuri guverinoma ya Tshisekedi bagashobora guhagarika uriya mugambi kuko barashobora kubikora
urakoze cyane Claude ndagira ngo tujye kuri Maître Ignace Rusagara nk'umunyamategeko nk'uko navuze nti yifatanyije namwe kandi iyi ntabaza abantu benshi batangiye kunyababwira bati twe ntabwo twayemenye kandi twari kubasapotinga kugira ngo ikibazo cyayo cyumvikane Comrade Maître Rusagara witabiriye imyigaragambyo usapotinga bagenzi bacu b'abanyamurenge ndagira ngo nguhe ijambo nkubaze umunyamategeko uko ubona kino kibazo kimaze igihe kivugwa n'inama wagira abanyamurenge nanakubaze izi memo zatanzwe urakeka Amerika yazi agaciro kuko si ubwa mbere bakoze imyigaragambyo bavuga bati turatabaza igihugu cya Amerika ambasade wa Amerika ari hariya Mike Hammer ajya iminembwe ajya mu misozi miremire ibi bibazo byose turimo kuvuga abimenya mbere yuko tunabimenya no muri Amerika ariko nta kintu gihinduka komune de Rusagara ijambo ryanjye kuri iyi ngingo
urakoze comrade Serge Nyirango nongere gushimire kandi nanashimire umuvandimwe Claude kuba nawe abasha kuza hano kuri radio itahuka akavuga ibibazo bihari kandi nanone nanamwihanganisha nihanganisha na communauté y'abanyamurenge muri rusange aho baba bari hose baba bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baba bari muri Afurika hose n'i Burayi no muri Amerika aho bari n'abantu bari mu bihe byo kwihanganishwa kuko n'abantu bari mu kaga kandi akaga basa naho bari mu by'ukuri isi rebera ugasanga rero ari ibintu bitangaje cyane imyigaragambyo rero Comrade Serge Nkoroze nayitabiriye ngira ngo n'agapira ndacyakambaye mvuyeho nonaha mu mupira wanditseho Save Abanyamurenge n'imyigaragambyo mu by'ukuri umuntu atabona ukundi abivuga usiye kuvuga ko ari agahinda gusa n'imyigaragambyo irimo abaye arimo abana yarimo abakecuru yarimo abasaza yarimo urubyiruko ndetse yagiye inatangirwamo ubutumwa butandukanye ariko byose icyo bihurizaho ni agahinda Serge urabizi niye ni umunyarwanda ariko urabizi ko ibibazo by'abanyamurenge mu Rwanda turabizi kandi buriya abanyarwanda bafite n'ahantu hanini bahurira n'abanyamurenge ubu butumwa bwabaye hariya rero bwari ubutumwa butandukanye harimo gusaba bagerageza gusaba ko leta ya Amerika igira icyo ikora inteko ishinga amategeko hano agira icyo ikora perezida Tshisekedi agira icyo akora Biden agira icyo akora abantu basabaga abantu batandukanye kugira icyo bakora nanone kandi havugiwe n'amagambo atandukanye aho abana bakiri impinja b'abanyamurenge bavuga bati twagize amahirwe yo kuvukira hano muri Amerika atari ko iyo tutavukira muri Amerika natwe tukavukira murenge ntawuzi ko uyu munsi twari kuba turiho twari kuba twapfuye nk'uko n'abandi bana bagenzi bacu nabo barimo bicwa bakavuga rero ko uburenganzira bwa kiremwamuntu bureba umuntu uwo ari we wese kubera ko ari ikiremwamuntu ko abanyamurenge rero kuba ari ibiremwamuntu ko uburenganzira bwabo bukwiye kwitabwaho kandi isi yose ikaba ikwiye kubigiramo uruhare bwari ubutumwa bubabaje byari akababaro ariko nanone hagendaga uko bagendaga batanga amadiskuru atandukanye hari n'ubutumwa bwagendaga butambuka ukumva ko yari ubutumwa koko bukangurira abantu guhaguruka kugira ngo bagire icyo bakora bo ubwabo hari nk'umwana watanze ubutumwa mu by'ukuri ubutumwa bwe bukaba bwari bukubiyemo ikintu cyo kugaragaza ko akimuhana kazi imvura ihise ahubwo abantu twebwe ari twe dukwiye gutekereza ko abo ikibazo kireba dukwiye guhaguruka tukaba twahagarika ibyo bintu so n'imyigaragambyo rero yamaze umwanya sindi buyitindeho ariko nagira ngo nkubwire ku kibazo cy'abanyamurenge nsanzwe gikurikirana kandi njyewe hari n'ibyo mbona muri iki kibazo cy'abanyamurenge ntekereza ko nta kwirwa mbica ku ruhande na bivuga ahangaha uko mbyumva mu by'ukuri Serge uyu munsi iyo urebye imyigaragambyo yari hari twavuga mu nisevu banyamurenge uyu munsi ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe tuvuga sevu banyamurenge iyi mvugo ya sevu banyamurenge niyo yari intero no mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu Kagame atera Kongo impamvu y'intambara yari sevu banyamurenge n'uyu munsi niyo mvugo igikoreshwa nyuma y'imyaka ngira ngo irenga makumyabiri n'itanu niyo mvugo igikoreshwa ni sevu banyamurenge aho rero umuntu akaba yakwibaza ati koko icyari kigamijwe kwari ukurengera cyangwa kwari ugukiza abanyamurenge igisubizo ngira ngo buri muntu wese yakira ariko ibi bintu ibibazo abanyamurenge bafite uyu munsi ntabwo ari ibintu dukwiye kureba gusa ngo twumve ko tubyumve nk'ibintu bisanzwe ko ni ibintu ubona ko bigamije kubarimbura bikaba ari ibintu rero biteye isoni muri iyi si y'uyu munsi turimo kumva ko ikiremwa muntu gishobora kurimburwa nk'aho urimbura ibintu bitari biremwa nk'aho ushobora gufata ukuvuga uti iri shyamba agiye kuririmbura aha ngaha ukaririmbura gusa ibyo bintu bishobora kwitwa ni ikimwaro uyu munsi ku isi ya none kumva ko hari ahantu hari igice kimwe cy'isi gishobora kuba kiberamo jenoside sigaceceka ariko nanone nubwo bimeze gutyo ni ikibazo wari ubajije korode umubaza uti bino bintu bikomoka hehe ipfundo ryabyo riri hehe ese mutekereza bimeze bite ikibazo byansira ataboneye igisubizo ku mpamvu ntahamya ko icyo gisubizo atakizi cyangwa se wenda yanze kukivuga ariko njye mu myumvire yanjye ntekereza ko kugira ngo kino kibazo cy'abanyamurenge kizarangire ni ngombwa ko habaho gusobanura neza no kuvuga abantu bashize amanga bakavugisha ukuri impamvu ibi bibazo bihari uyu munsi kugira ngo rero ube wasubiza icyo kibazo ni ngombwa ko usesengura cyangwa wibaza ibibazo nka bine kandi ukabibonera n'igisubizo icya mbere ni kwibaza mu by'ukuri uti ninde wica abanyamurenge izi ngorane abanyamurenge barimo ninde uzibateye mu bigaragara mu byo bavuga baratubwira ati ni mayimayi ni rendi itabara ariko nta n'ubwo ushobora kuvuga ngo ni mayimayi cyangwa ni rendi itabara ngo ugarukire aho ngaho uba umaze kuyoba nta n'ubwo ushobora gukemura icyo kibazo nta n'ubwo icyo kibazo cyazagera gikemuka mu gihe wowe uvugira ko ari mayimayi na rendi itabara nicyo cya mbere icyo ugomba kukibaza cya kabiri ugomba no kwibaza se ubica niba tumaze kumumenya agamije iki n'icyo ashaka yifuza iki ya gatatu ugomba no kureba abanyamurenge bo babibona bate abyitwaramo bate n'iki batekereza kuri ibi bintu icya kane ni ukureba none ukareba imyitwarire y'abanyamurenge ukareba n'imyitwarire bakwiye kugeza uyu munsi wabagira yewe Serije ndagira ngo mu minota mikeya subize ibibazo icyo cya mbere kuvuga ngo akaga ingorane impfu abanyamurenge barimo baziterwa nande kandi dutangire n'ibimenyetso mbere nagomba ko mu bigaragara abanyamurenge baterwa n'amayimari bagaterwa na rendi itabara reka tubyemere ariko ibyo ni bya bindi abanyarwanda bavuga ngo nubona imbwa iri mu giti
nuzi nukavuga ngo yimbwa yuriye gute ni cyangwa uvuga ngo ngo yimbwa none ngo ngo yimbwa itandukanye n'izindi mbwa bizikurira igiti ntago imbwa yurira nuyibona mu giti ujye umenya ko hari umuntu wayihashyize n'izi mayimayi ntago ari iz'ejo bundi muri Congo kandi zabanye n'abanyamurenge aba baregitabara ntacyo bapfa n'abanyamurenge bagombye kuba aho bica mbere ataraba nyamurenge bagombye kuba batagetinga Burundi ariko kubera iki nuko nunga aribo bari kuri tere barimo baegisekuta ibyo bakora ariko orders barimo kuegisekuta ntago ari izabo turiburebe gute rero ndezitabara terwa inkunga n'ubutegetsi bw'i Kigali Paul Kagame niwe utera inkunga rero itabara niwe wayirenze iki rero ni ikimenyetso simusiga ko Kagame afite ukuboko mu mpfu z'abanyamurenge si ibya none ndaza kubisubiraho ntago ari ibya none impfu z'abanyamurenge na Kagame abigaragaza mu kuboko kwe ntago ari iza none ndabisubiraho Kagame icya mbere Serge rikamubwiye Kagame ni umututsi ubu bwoko bw'abanyamurenge bwicwa n'abatutsi nabo ababica ni rero itabara Kagame afite kontrole kuri rero itabara avuze mu ijwi rimwe gusa ryonyine ati stop kuruta twebwe ibyo twiriwe dusakuza umunsi wose n'ibyo abandi bantu bose basakuza stop Kagame abivuze rimwe gusa iyo komandi yakumvikana nk'uko umurabyo ubona urasa ariko ntayihari Kagame aracecetse ni umututsi abandi batutsi bene wabo barimo baricwa n'imitwe ya rene aracecetse icyo ni ikimenyetso simusiga ko ari we icya kabiri nuko Kagame yabujije ubufasha bwose buturuka mu Rwanda bujya gutabara aba banyamurenge bari hari Claude wenda ashobora kuba atabizi ariko twe dukurikirana amakuru yo mu Rwanda hari asosiyasiyo y'abadamu y'aba banyamurenge iba mu Rwanda ikurikirana ibibazo by'abanyamurenge bakusanyije imyenda yo kujya gufasha bari abantu bayishyira muri fuso yewe basaba n'uruhushya bwo kugenda barabemerera imodoka iragenda igeze Nyamagabe barayifunga n'ubu iyo modoka ya fuso irimo imyenda iri kuri sitasiyo ya polisi ya Ribu i Nyamagabe niwe ifungiye umudamu wari uyitwaye bamufunze iminsi icumi nta cyaha aregwa icyaha ni kimwe gusa gukusanya imyenda kugira ngo uyishyire abantu bari mu kaga abantu bari mu mbeho abantu bavuye mu ngo zabo hari uburambwira ko Kagame adafite ukuboko cyangwa adafite uruhare muri ibyo bintu gute mu gihe abantu bari mu kaga abona abuze ubutabazi ubwo aribwo bwose bujyayo icyo ni ikimenyetso nacyo mu bindi bimenyetso simusiga icya gatatu ni uko tubizi neza ko Kagame yohereza abantu hariya banumvisha n'abandi banyamurenge bari hariya mu Rwanda kujya kubwira bari abanyamurenge ko bagomba kuza bakaza mu Rwanda bakavayo bakaza mu Rwanda Kagame akabarinda ibyo nabyo rero ni ikindi kimenyetso kubona udahagarika ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge kandi ubifite biri mu bubasha bwawe icya kabiri ukarucukarumira icya kabiri kuba ubutabazi abantu bagerageje kwegeranya kugira ngo abo bantu babuhabwe utembera ko babuhabwa ndetse ukavaho ukanafunga n'abarimo batanga ubwo butabazi noneho n'icya gatatu kohereza abantu ugaragaza ko icyo ukeneye ari uko abo bantu bisuka mu Rwanda bakaza muri kontrole yawe ibyo ni ibimenyetso bimwe mu byo dushobora gutanga aha ngaha ariko nibindi twabitanga mu buryo burambuye uwabikenera bigaragaza uruhare rudashidikanywaho rwa Paul Kagame muri kare ya kagabanyamurenge bagushije ariko cyane cyane muri iyi minsi na kera hose niko byari bimeze ariko cyane cyane byagaragaye muri iyi minsi. Noneho ushobora kwibaza mu Kagame agamije iki? Ibi nabyo abantu tugomba kubireba. Ikibazo gihari Kagame afite paranoia. Kagame afite paranoia. Serije niwe ugize kubivuga, isazi yitambutse iwe yumva ko ari drone ije kumurasa. Nibyo yenda azavuga ati Kizito ni umurega icyaha ko yashatse kwica umukuru w'igihugu. Kubera kuririmba gusa, umuntu akaririmba indirimbo ukumva ngo umukuru w'igihugu akavuga ati ibyo ni ugushaka kunyica, ni muramucajinge mumushyire mu rukiko. Kagamaga atinya abanyamurenge. Reka mbibabwize ukuri, Kagame atinya abanyamurenge kuko ni free minded people. Ntabwo ari abantu ushobora gufata ngo manipulating uko ushaka, ubagire ibicucu, ubagire ibigoryi, ubabwire ngo mujye kwica aha, mujye kugira gutya. Oya, arabatinya abantu bakurikiranye abanyamurenge, amadiskuru y'abanyamurenge, uburyo Kagame yashwanye n'abanyamurenge, yabazizaga ko ari abantu batemera amafuti. Zarebe ba Enoki Ruberangabo bose baba ikinsha sa, murabizi mwajyaga mwarabakurikiye kenshi, ariko icyo Kagame aragiti arabatinya, ibyo turabizi. Noneho rero kubera uko kubatinya yarabahemukiye cyane, yarabishe kandi na n'ubu aracyabica. Ngira ngo wenda ndibuze kubigarukaho, na n'ubu aracyabica. Ibyo rero kubera iyo paranoia ya Kagame, yifuza gukontrola abanyamurenge, yifuza kubagira in control. Kubakontrolera hehe? Nabwo muri gereza ye, u Rwanda ni gereza ifunguye, aho batavuga, aho badashobora kugira ibitekerezo bagira ngo bakore. Ibwo rero akumva ko aramutse abateje kariya kaga bagahunga bamugana, icyo gihe abanyamurenge aba bafite mu gihugu cye akabakontrola, akabicamo abashaka, akabahindura, akabagira uko ashaka. Icyo nicyo arwana nacyo kugeza uyu munsi. Arifuza ko uko yagize Nord Kivu, arifuza ko na Sud Kivu ariko yayigenza, ariko abanyamurenge bakaba bamubangamiye, barabangamye kuri Kagame, barabangamye. Ikindi icyo nabaza kukubwira, Kagame yokipaye nze Nord Kivu, arahari ntasize niho zirwa, niho arahari, ni Kagame uhari. Ibyo nibyo ashaka gukora muri Sud Kivu, ariko akaba atabikora abanyamurenge bari hariya ntago babimwemerera, ntago ashobora kubakoresha nk'ukoresha amarobo, ntago babyemera. Ikindi hari n'ikindi burarega abanyamurenge, yabarega ko ya paranoia nababwiraga ko abarwanya ubutegetsi bashobora kubigarurira, cyane cyane n'icyo gihe bavuga ko ngo bakunda Kayumba, ibyo bajya babivuga hariya. Ibyo rero bimutera ikibazo kubera azi ubuhemu yahemukiye abanyamurenge, kubera akazi bibi yabakoreye, yumva ko umuntu wese utavuga rumwe nawe ko abanyamurenge bashobora kumujoyininga, kubera ko yarabahemukiye cyane. Ibyo rero nabyo bikamuteza paranoia. Cya gatatu cya nyuma ni uko Kagame buriya atita ku bwoko bwe, ahubwo aranabwanga, avuga ko Kagame ni umututsi kandi n'abari abanyamurenge ni abatutsi. Iyo abona bapfa kandi bagapfa ari babohereje ababica, bisobanuye ko yanga abatutsi. Hari abantu bashobora gutekereza ati Kagame ni umututsi, ubu ni ubutegetsi bw'abatutsi, akunze abatutsi. Oya, yica abatutsi yi abanyamurenge n'abatutsi barimo kwicwa arora bakicwa nabo yatumye icyo rero we mu buzima bwe yumva abanyamurenge bavuyeho bagashira bakarangira igisubizo yaba kibona ubwo rero ikindi rero nuko ibaza ngo abanyamurenge babibona bati urode wabimubajije ipfundo ry'ibibazo avuga ko atabizi ariko njye nagira nkubwire ko abanyamurenge barabizi neza ko Kagame ari ubateje ibibazo ari ubica cyeke no kubyita ibibazo byoroheje ngiye kuguha ibimenyetso navuga ko ntange ibimenyetso Serge muri kino kiganiro aba banyamurenge ubona bahunze bakaviriya mu misozi aho bameneshejwe ingo zabo zitwikwa amatungo yabo aribwa bari ahantu hegereye u Rwanda ku buryo kuba bahungira mu Rwanda ari ikintu cyoroshye ariko ntabwo bahahungira ni ikimenyetso rero gikomeye cyane kikwereka ko bari abanyamurenge bazi umwanzi uwo ari we twe amakuru ngiye mfite mvugana n'abantu bari Uganda barimo barahungira Uganda bagaca Bukavu bagakomeza Bukavu bagakomeza bakajya muri Uganda bakaba ariho bahungira abenshi bari Mbarara n'icyemezo bafashe nyuma yo kubona ko udashobora guhunga ugana ku mwana iki rero navuga ko abanyamurenge barabizi neza ko ari Kagame ubikora cyane cyane bari hariya kuri tele turavugana baba bari mu gihugu baba bari n'abari za Uganda bo turanavugana cyane icyo rero bakaba bakize ariko uburyo babyitwaramo niho hari ikibazo niho hari challenge barabizi ariko baraceceka ntacyo bavuga kuri Kagame ariko tuvugana nabo no mu myigaragambyo aho twari turi hari abo twaganiraga akavuga ati twebwe ntabwo dushaka kuvuga ku mugaragaro abanyamurenge ari abari mu gihugu ari abari Uganda n'abari he bose barakangaranye barashize batinya Kagame ashobora kubica imiryango yabo iri mu Rwanda no muri Congo yahabasanga akabica byoroheje ariko nubwo babitinya arabikora gusa icyo kintu cyo niyo mpamvu babyitwaramo gutyo baramutinya kandi kumutinya akaba ari impamvu zumvikana ko yarabishe uko yatwishe twese abanyamurenge nabo yabakozemo tuzi heruka vubana rwa Professeur Kigabo mwese mubireba yari umuntu ushije umuntu ukomeye cyane kuri koze ya murenge ariko yarapfuye urundi rupfu ruheruka n'urw'uriya mwana witwa Dani Nsabigabo uburyo yapfuye burazwi amabwiriza aho yavuye yo kumwica ni ibintu bihari bizwi urundi rugero ni urwa Apotre Gitwaza nawe utamubona muri Texas ahangaha ngo utekereze ngo bimeze bite yavuye mu Rwanda ari ibicika n'Imana yamukuye hariya mu Rwanda umuriro wa mwakaga hejuru ndabizi narabikurikiranaga nari ndi hariya uko byakorwaga uko byategurwaga byose ndabizi ibi rero nkaba ngira ngo abantu bakwiye no kuduhakanya kuko ziriya nzego zikorwamo n'abavandimwe bacu bamwe babikora batanabyemera ni inshuti zacu n'abavandimwe bacu uko bimeze turabizi ubwo rero hanyuma kwikwibaza abanyamurenge bakwiye kwitwara gute Serije nyine nasoza nkubwira ngo umwicanyi ni umwicanyi umwicanyi nta bwoko agira ngo uvuge ngo bajye bamwe Kagame ngo ni umututsi ngo reka dutwarire ni ukumwamagana abantu bakavuga bashize amanga bashize ubwoba bakavuga umuntu bica uwo ari we nubundi arabica nubundi aratwica nakomeze ariko hakwiye kuba ikintu cyo gushira amanga abantu bakabivuga cyane cyane noneho abantu batari ahantu Kagame ashobora kubagezaho kuko kwe ngo ararabishe twabivuga babivuga batabivuga azabica ntago akunda abanyamurenge karakteri z'abanyamurenge n'indangagaciro zabo ubugabo bwabo kutavugirwamo kudakoreshwa amakosa ibyo Kagame arabyanga kandi abanyamurenge nuko bateye ntago uzabahindura ibyo kandi na Kagame nuko ateye arabyanga ibyo rero bizamuhoza igihe icyo ari cyo cyose bizatuma ahora abica kuko nuko bateye kandi nawe ibyo ntago ajya abyihanganira maze rero Serge unyemerere nsoreza ahangaha ariko nkomeza kwihanganisha abavandimwe b'abanyamurenge ibibazo barimo tubimazemo iminsi tubimazemo igihe tubimazemo imyaka nabo nubwo atari iby'ejo bundi ariko bumve ko ikibazo gihari bamenye ukuntu bagomba kugishakira umuti byaba biciye mu masengesho byaba biciye mu bikorwa byaba biciye mu bundi buryo butandukanye ariko bamenye ikibazo ahantu kiri kandi ikibazo cyitwe mu izina ryacyo urakoze Serge
urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara ku bisobanuro byiza kandi birebire biranumvikana nta na byinshi narenza ahubwo munyemerere ingingo ko tuyimazeho isaha Claude nagira ngo nk'umwanya usoze kuri ingingo niba aricyo subiza Maitre Rusagara muraziranye cyangwa mwanamenyanye ubwo wenda muzanabiganira ku ruhande niba ngombwa ko musaba ikindi kiganiro nditeguye nzabashyira hano kuri radiyo tuganire ariko ingingo tuyimazeho isaha ni umwanya uhagije kandi nari nagusabye kuza kugira ngo rwose dutange umwanya ndabona tubikoze bihagije mu gihe cy'isaha nagira ngo nguhe umwanya usoze noneho tube twajya ku zindi ngingo twateguye ijambo ni ryanyu Bwana Claude
urakoze cyane Serge Rusagara ibi navuze nje sibyo nari niteguye wansabye ko mvuga hejuru y'imyigaragambyo yabaye nayivuze navuze icyo twasabye abo twiyamiriye ko ari guverinoma ya Congo baza bavuga iwacu murenge ngo akimuhana akazi imvura ihise sinzi ko namumuvuga rero
ni kimwe tuvuga
ibyo Rusagara yavuze ni ibya Rusagara ibyo njyewe navuze ubifate nk'ibyanjye kuko mu myigaragambyo twagize yatwumvise yadukurikiye ntaho twigeze twiyamirira igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cya Uganda cyangwa igihugu cy'abandi twavuze ngo iyo igihugu cyanyu kinaniwe kuguproteja ntabwo ari ngombwa uje kwitwararira abandi n'ubu uriho mpagaze watubajije ngo ese ikibazo giterwa n'iki nakubwiye ngo iyo tujya kumenya umuti uza twarawuzanye ibyo Rusagara yavuze ni opinion yiwe njyewe uzanje nagusubije ni opinion yacu kandi nanjye sinanatumwe n'abanyamurenge ngo uje kubavuganira natanze opinion yanjye selo n'ikibazo dufite n'umubabaro dufite w'abatwica n'urupfu batwica rero mu by'ukuri ntabwo ngendera kuri opinion y'undi muntu njyewe niyo nange vuga ngo si n'umupolitike kandi ni umupolitike natorewe hano mu rwego rwa politike ariko mvuga ikintu natohoje mfite igihamya kandi nshobora no kuzasubiraho neza icyo ndafite igihamya sinagesinga sinazana ibitekerezo cyangwa se ngo mvuge ibyo twumvanye abandi bagende bavuga ndafite igihamya ndashobora guhagararaho sinzi niba ari uko njyewe maze imyaka myinshi muri kino gihugu cya Amerika maze imyaka 25 kugira ngo mvuge ikintu ndagihagararaho neza undi yakimbaza nk'akivuga reka nongere mvuge gutya for the record mugani w'abangereza Kongo turayihamagarira kuduproteja. Turahamagarira Tshisekedi nka perezida wacu w'abakongomani guproteja ubwoko bwa. Ijambo rya kabi, turavuga ngo nimba MONUSCO yaragiye hariya gucungera umutekano w'abantu nibikore. Icya gatatu, turasaba ngo amahanga yose yumva ikibazo cy'umurenge, ni nayo twasabye Biden nka perezida wa superpower kugira icyo akora hariya, kandi afite ubwo bushobozi. Ibindi byose biza nta kintu nabivugaho, nta opinion nabitangaho. Ndabashimira kuba mwantumiye nabwo bwa mbere, kuko sinarinzi ko ari politike tujya kuganira, narinzi ko tuganira imyigaragambyo yabaye, ariko ubundi ntabwo nkeneye kudebatinga, mumbabarire kabisa. Ariko uko
yabivuze Claude, ndakumva
reka ndangize.
Urumvikana kandi nk'uko bivuga ndemera nawe nawe, ariko ubwo ubutaha wenda uzanyemerere dushakishe umuzi w'ikibazo, wenda Rusagara bayibeshya, muze rwose dushake umuzi w'ikibazo, kuko hari n'abagenzi banyu nabo bafite imvugo nk'iya Rusagara. Kandi wa mugani ndemere iby'umbwira uti naje kuvuga ku myigaragambyo ngiye gusa, sinaje kuvuga ku muzi w'ikibazo.
Uko ni ukuri, nicyo nangiye kurangirizaho. Impamvu nitabye kugira ngo tuganire ni kuko n'izindi radio zampamagaye nazivugishije, navugishije amaradio hano yo muri Portland, amaradio yandi, ibinyamakuru zagiye bidukoresha, televiziyo zagiye zidukoresha ama interview. Nta weekend twakoreye ku mugaragaro ari ibanga tugomba kuvuga ngo n'abandi babyumve. Niyo mpamvu umuntu wese wampamagara kugira ngo mubwire ikibazo duhaze, impamvu twagiye mu muhanda, impamvu twajanye n'abagore n'abana n'abakecuru nk'uko yabivuze, nawe nayikubwira, n'umuzungu wampamagaye namubwiye, n'undi nabimubwiye. Nayibyo bindi biganiro mureke bizaje ku mwanya wazo, ninumva nanje ndi rede kubijamo nzabijamo, ariko niba ntari rede nzavuga ibyo numva bijyana n'ubushobozi bwanjye. Murakoze cyane, mukomeze ikiganiro cyiza, mubwire umugoroba mwiza.
Akoze cyane Claude, umugoroba mwiza. Ubwo ndizera ko tuzashaka undi mwanya wenda tuganira ibindi, kandi ngushimire kuba witabira invitation yacu, kandi ibyo wari ufite kuvuga bitubwiye. Mugire umugoroba mwiza nawe kindi gihe.
Murakoze cyane.
En déplacement à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, Félix Tshisekedi apporte son soutien au gouverneur militaire qu'il vient de nommer dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces deux personnalités, le général Constant Ndima, ancien de la rébellion du MLC, et le général Luboyan Kachama, ancien du RCD Goma, sont pointés du doigt par des défenseurs des droits de l'homme pour leur responsabilité dans les violences qui ont secoué ces deux provinces de l'Est au début des années 2000. Et bien, dans un discours prononcé hier dans la capitale du Haut-Katanga, le président congolais a justifié son choix.
Ces personnes qui criaient sur la situation de l'Est sont allées jusqu'à dire qu'il y a 12 millions de morts, d'autres parlent de 20 millions. Maintenant que nous avons pris la décision de nommer des militaires comme gouverneurs, des sorciers surgissent à nouveau pour dire que ces officiers sont fichés, qu'ils ont commis des violences. Pourquoi n'étaient-ils pas fichés quand ils assumaient leurs fonctions ? C'est seulement lors de leur nomination que des voix s'élèvent pour contester cette décision. Mais moi, je ne les ai pas écoutés. Les militaires nommés comme gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri sont des Congolais et ils vont travailler pour l'intérêt des Congolais. Nous n'allons pas nous laisser manipuler par ces personnes qui veulent que le sang des Congolais continue de couler. Je vous ai promis de rétablir la sécurité partout dans le pays. Même ici à Lubumbashi, nous allons mettre fin à ces actes de violence.
Je vous avais fait la promesse quand j'étais venu ici en campagne et après quand j'ai fait des discours, j'ai dit que je restaurerai la paix sur tout le Congo. Partout, même ici à Lubumbashi, j'ai appris qu'il y a la violence. Ce n'est peut-être pas comme dans le Nord Kivu et en Ituri, mais la violence est là. Cette violence aussi va se terminer. Vous avez vu qu'à Kinshasa, nos enfants Kuluna, nous avons commencé à les conscientiser. Nous les prenons et les envoyons à Kanyamakasese. Là,
Adita Huka, Felix Tshisekedi Tshilombo, ubwari Lubumbashi nyine avuga ati ngiye kugarukana amahoro mu karere ubwo tubitega amaso. Hari abatwandikiye bagira ati Serge ibyo Rusagara avuga ni ukuri kuzuye. Uribuka ubushize nakubwiye ko Kagame yagerageje kugira Abanyamurenge impunzi kuva 1998 abo yagerageje aho yohereje indege yanganire gato. Ati ibyo Rusagara avuga ni ukuri kuzuye. Uribuka ko ubushize nakubwiye ko Kagame yagerageje kugira Abanyamurenge impunzi kuva 1998 aho yohereje indege Karemi bageze I Kanombe bajyanwa ku Kibuye. Wibuke ko ari nabo barashwavuze kuri iyo radio barasirwa ku Kibuye mu nkambi nyine ya Kiziba. Ibyo byose ibindi ni impamvu ituma badahunga mu Rwanda. Bamenye neza umwanzi gusa ubwoba yabibye mu karere hose ntibwabura kugera no ku Banyamurenge, ariko nawe urabizi ko gusenya Abanyamurenge bizamuhenda. Twaramumenye, urakoze cyane. Ni umunyamurenge dukurikiye. Undi watwandikiye nawe aragira ati Serge ntibyoroshye iby'iwacu, mu gihe badashaka kudoma urutoki ku mwanzi ni ikibazo, ariko nk'uko nyine avuga ati simfite mandate yo kumva ku kibazo, njye naje kuvuga ku myigaragambyo. Tugomba kurespekta nyine opinion ye, ni nabwo uburenganzira bw'umutumirwa nyine. Ntabwo ugomba kumubwira ngo navuge ku byo wifuza, ariko yagerageje. Munyemerere kiba kibazo tukigarukiza aha ngaha, ngihaye isaha irenga. Komerede Rusagara, nari navuze ko ndibuvuge kuri ya ngingo yindi Kagame yagize yarahije abacamanza. Ndakeka bitera umwanya twahaye Abanyamurenge inyigo twazashyira ku wa mbere nta kihutirwa. Kuyitubwira ariko niba unyemereye, tunyemereye ku wa mbere kugira ngo amasaha abiri asigaye tuyakonsantre ku bibazo byacu mu Rwanda.
Serge ntacyo bitwaye, twazayiganiraho ku wa mbere. Ariko rero ni sinzi niba wanyemerera noneho kugira ngo mbasige muri studio.
Yes, ijambo ryanjye.
Yeah, reka nsezere ngira ngo byari kuba byiza nkomeje n'ikiganiro tukakirangiriza hamwe, ariko ku mpamvu nanjye zitanurutseho ntabwo binkundira. Ndagira rero nshimire ko wanyakiriye, nshimire na Claude. Kandi mu by'ukuri ibyo Claude avuze nibyo, ko ntabwo bino bintu baba bashaka kubiganiraho kugira ngo mwanamwumvise nabyo nibyo, kuko kandi ni nabyo nasoje mbere ukuntu abantu bakwiye kwitwara. Ngira ngo naha kredi ihuriro Nyarwanda, uko Kagame yabaye umuntu utera ubwoba akarere kose. Iri huriro Nyarwanda niryo ryamutinyutse mbere rimutunga agatoki. Ntekereza ko iyo hatabaho gutinyuka Kagame, sinzi imiborogo ubu yari kubimeze mu Rwanda. Abantu benshi rero bafite ubwoba, ariko tugomba kubumva, ni impamvu zitandukanye bafite. Ariko nanone dukomeza no kubahamagarira ko kwa bwoba havuze ngirano kwa bwoba, bavuga ko havuze impundu, ariko uwo mugari ntekereza ko muri iki gihe waba utakijyanye n'igihe, kuko kwa Kagame we wamugirira ubwoba, wamwubaha uko byagenda uko ariko kose abagomba kukwica. Rero reka nkomeze nihanganisha Abanyamurenge, kandi nkomeze nsaba abantu babishoboye bagerageze kubaha ubufasha, bwaba kubatabariza, bwaba n'ubundi bufasha ubwo aribwo bwose. Ariko ikibazo baragifite, kandi igisubizo, ikibazo inkomoko muzi yacyo mbisubiremo bwa nemye, ni uko ari Kagame. Igihe rero Kagame azaba atagifite ububasha bwo gukora biriya hari akora, Abanyamurenge bazagira amahoro. Niba rero bumva hari icyo hari kontribisiyo batanga mu kugira amahoro, bamenye ko iyi kontribisiyo yabo ari ukurandura Kagame nta kindi. Urakoze Serge, Comrade Ari, Comrade Pimake, mugire ikiganiro cyiza, ndabakurikiye inyuma mu gikari. Murakoze.
Urakoze cyane Comrade, ugire nyine umugoroba mwiza. Reka dukomeze na bagenzi bacu, ndagira ngo tujye ku ngingo iyi ngiyi yo kuvuga ko Kagame nyine yarahije abacamanza, tuyireke tuzayigarukaho mu kiganiro gitaha. Munyemerere tugaruke mu karere. Mu karere twababwiye kuwa gatatu ku irahira rya Perezida Kaguta Museveni, twarabiganiriye na François Mutuyimungu ndetse na Jacques Barak. Ibinyamakuru bikomeje kwandika byaba ibyo mu karere cyangwa ibinyamakuru mpuzamahanga, aho bagereranya Perezida Museveni nka duwaye w'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Ese ntabwo byaba ari ishyari kuri Kagame kumva Perezida Kaguta Museveni yaba yitwa duwaye cyangwa West ibihugu by'i Burayi bimufata nka duwaye ku mugabane wa Afurika? Ubundi duwaye, nibuka ku ishuri twa dufite duwaye, yabaga ari umuntu ukuze cyangwa uhamaze iminsi cyangwa uturuta, batura niwe duwaye wanyu. Kuba rero ibinyamakuru bigereranya Museveni nka duwaye, bityo bivuze mu karere, ariko kuri Kagame wenda kumva ari rwa rutugu rugomba gukura rugasumba ijosi kuko abantu benshi bagiye babinyandikira. Ndagira ngo duhere kuri Ali Abdul Karim. Ali Abdul Karim twarabiganiriye mu biganiro byacu bishize, hari n'amaudio twifashishije. Sinzi niba warabashije gukurikira, ariko wenda nashyiraho gace gato kawo Museveni yavuze ati twebwe ntabwo dushinzwe gushaka abanzi cyangwa turaje gushinga no gukureba enemies, twebwe turaje ishinga no gukemura umwanzi wacu n'ubukene ni economy ni iterambere. Atariko niba mushaka gukomeza guhimba abanzi nyine nabyo twazabireba uburyo tubikemura ku buryo byumvikanye mu matwi n'ibinyamakuru byabwe byose byandika ko ari Kagame wabwirwaga. Aha niho ngira ngo duhere nkubaza nti ese koko Museveni yaba ari duwaye w'akarere? Niba ari duwaye bivuze iki kuri trete y'abahabwa n'u Rwanda cyangwa mu karere?
Anybody except poverty and underdevelopment in Africa starting with Uganda. However, some actors are always in search of enemies. They are looking for enemies. You are not an enemy, they declare you an enemy. Okay, if you want to be an enemy, we can sort out issues. Our role there is to advise those who are advisable, but also do our patriotic duty if unavoidable. Unfortunately,
Comrade Ali Abdul Karim, ingingo ndagira ngo bari witugandirizaho ubivuge mu rwego rwa Afurika ariko bibe no mu rwego rw'akarere, kuko hari n'igihe tubivuga mwe akavuga ati ariko se kukimuga no kuri iki kibazo. Iki kibazo kiratureba, nubwo kitatureba direct, kitureba indirect, gifite impact ku munyarwanda. Nubwo umunyamakuru yaba yandika ati Museveni ni duwaye w'abanyafurika agakora akadevelopa inkuru, ariko natwe turi muri Afurika, turi mu karere, bifite impact rero ku buzima bw'abanyarwanda. Baba bakwiye kumenya neza icyo bishatse gusobanura n'impamvu baba bagomba kwipozisiyonera bakamenya aho bahagaze muri geopolitike, cyane cyane bitewe n'aho ibihe bigenda bigana. Bya muri ryanyu Comrade Ali Abdul Karim.
Serge, urakoze cyane. Nshimire umutumirwa wawe wa representative z'abanyamirenge, namushimira ukuntu yabyitwayemo. Ntabwo byoroshye ko akarere gafite umuntu nyine ubona buri muntu wese nk'umwanzi, ubona isazi itambuka akikanga yuko ari drone ije ifite ibize kumara, mbese buri kintu cyose kuri we ni akibonamo nk'aho agomba kugikontrolinga, iba atagikontrolinze ubwo kibaye umwanzi cyangwa umwanzi we kigomba gupfa, kigomba gushira. So birumvikana yuko abantu nabo bagomba kugira ubwoba kuko bafite imiryango haba mu Rwanda, haba mu karere, kandi abantu afite bya bindi Freedom House yigeze kwandika. Ariko natwe twari dusanzwe tuzi Abanyarwanda arenga imbibi, ajya buri hantu hose, ashobora gusanga muri Amerika, muri Canada, muri mu Bufaransa, muri UK, muri Australia, buri hantu hose urabizi intelligence z'isi yose ubu ziba ziri maso zimukurikira. South Africa, Kenya, Congo roho yarahogoje. So abantu gutinya cyangwa kwitwararika birumvikana, igikuru nuko mese kigomba gutambuka. Nshimire rero Comrade Rusagara kuko wakoze akazi twebwe tugomba gukora, cyane cyane nk'abantu bari mu ihuriro ariko nk'abanyarwanda, kuko ingaruka za bino bintu byose bizaba abanyarwanda. Ariko none tutitonze twebwe abanyarwanda b'abatutsi, ingaruka zabyo tutitonze ngo tubivuge nk'uko bimeze, dukande ikibyimba nk'uko kimeze, tugomba kubivuga ntibizitirirwe byakozwe nk'abatutsi. Impamvu nuko kuvuga nyo Serge nuko bagenzi bacu b'abahutu bene wacu b'abahutu babonye ko aho banyuraga hose barababazaga bati wavuga ngo uri umunyarwanda te uri iki akamubaza uri iki agatinya kuvuga icyo ari cyo yari umuhutu imikesi batamwita ngo ni umugenosideri cyangwa n'umwicanyi. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane abantu ntibakatinye kuvuga ibintu uko bimeze. Ubakongomani baranga abanyarwanda ariko cyane cyane abanyarwanda b'abatutsi bo barabanga cyane kubera ibyo Kagame yabakoreye. Actually nibyo barimo kuziza abanyamurenge ni ingaruka z'uko Kagame yatwikiriye ubwo bwoko bw'abanyamurenge cyangwa bw'abatutsi ngo agiye kubatabara. Yaragiye kubikora i Burundi mu 2015 avuga ngo Abarundi barimo gutegura genocide. Nuko Abarundi babaye abagabo tubagwe muri uwo mutego ntibabigire n'Abarundi b'abatutsi bagahaguruka bakavuga bati nta kibazo dufite. Abari muri Paroma, abari mu buyobozi, abari buri hantu hose akereka bati twebwe twakoze bintu. Mbabarire kuba nshubije ibyo bintu ni ukugira ngo nereke yuko Claude yakoze neza agomba kwitwararika birumvikana ariko yakoze kuza kuri radio kugira ngo asobanure imyigaragambya. Igikuru kugira ngo Abanyarwanda rero bamenye ngo abantu bamwe barimo kwigaragambya basaba amareta yuko agomba kugera. Abanyarwanda turimo gukora iki rero ko dufite turimo gutaka buri munsi barimo kwica abantu buri munsi barica abonyo bafashe Musanze nubwo babeshye ngo abapolisi banenzwe ariko biriya n'ibyamonesho nuko yabye viral biri ku ntuza yose. Abanyarwanda bo barakora iki? Kuki badashobora gushaka abo bakongresmen badashobora gushaka abo basena nubwo bagatabaza bati u Rwanda ruri mu manga urwanga rumeze nabi ntabwo ariko iri mu boda gusa no hanze yabyo. Naba nabo banyamurenge ntabwo bakurikira hanze aho barize muri Amerika cyangwa no mu bindi ariko twebwe abanyarwanda Kagame aradukurikira buri hantu hose. So Serge nashaka ngo mvuge kuri ibyo bintu bisobanure shimire bombi y'aba Claude y'aba Busagara ariko Claude yumve ko twebwe dufite inshingano zo kugaragaza amabi Kagame arimo gukora haba mu Rwanda haba mu karere haba ku mahanga yose kugira ngo ntibizitwize abanyarwanda bizitirirwe Kagame we n'abatuma ngo babikore bakamwemerera. Maze kuvuga ibyo rero birasa nk'ibi ngibi nyine biragendana n'ibi ngibi mbajije ati Perezida Museveni ibyo yavuze mbere na mbere tubanze tumukongo ya curatinge Perezida Museveni kuko yabaye yarahiye akarahira mu mahoro akanabibutsa yuko amatora yarangiye yashimira abakoze amatora avuga yuko yarangiye ariko none agaragaza cy'umunyafurika ari we wese yifuza. Serge muri ya speech acceptance yo kurahira kwe yakira n'abashyitsi be hari ibintu tugomba kwigiramo yabivuze atanga amateka ya pre-colonial igihe cy'ubwami bwa kingdoms buto buto atanga amateka yuko abantu barwanaga ubwabo bonyine ariko aza gutanga n'amateka ya Uganda ubwayo abakoloni bahari n'abakoloni bamaze kugenda avuga ku musingi w'ibintu by'ishyaka rye rya NRM ibintu bashingiyeho. Serije akenshi iyo tuje hano tukasobanura bino bintu twebwe nk'ihuriro abantu bagira ngo bino bintu turimo gukora ntabwo bifite ishingiro. Iyo tuvuze guharanira amahoro tukavuga guharanira ubumwe tugaharanira guharanira ubwisanzure abantu bagira ngo ni ibintu byo gukina. Iyo tuvuze ziriya ntego zacu esheshatu ubutegetsi butowe binyuze muri demokarasi ariko bukorera abaturage bushingiye ku baturage abaturage iterambere abaturage bose bibonamo buri muturage akabyibonamo muri iryo terambere ntiribirya bamwe abandi batoneka ntiribitonesha bamwe abandi ribakinagaza ribasenyera ntiribiriha Denis Karera cyangwa Kagame abantu bandi bakabambura nk'ababanyahe b'abaturage basanzwe bo bakagenderamo iterambere rya buri muntu yibonamo.
Iyo ni ya kabiri Ali iyo ni ya kabiri yitwa
iyo ni intego ya kabiri
kandi asangiwe
iyo ntego yacu ya kabiri ya gatatu n'ubumwe n'ubwiyunge umwe n'ubwiyunge rero niho haziramo ibikomere twanyuzemo amateka twanyuzemo abanyarwanda barakomeretse cyane barakomerekanije za munyangira ibiki byose niho bizira ariko bigamije ubumwe umwe bw'abanyarwanda biriya bibiri biduha garanti y'amahoro ariko bikaduha n'ubwisanzure ariko iki ibibindi by'ubumwe n'ubwiyunge biduha ishingiro ryo kubaka ubumwe ikindi ni umutekano ikindi ni ububanyi n'amahanga buriya ububanyi n'amahanga nibwo burimo biriya Museveni yibanzeho avuga ati igihe ubanye neza nibwo ushobora iryo terambere rifite ishingiro ryaryo kuko mutangira guproducingira ibindi bihugu ntabwo ushobora kwireba wireba ngo u Rwanda gusa ujye gutera imvururu ahandi ahandi ho hari amahoro nawe ukamanya kubana neza Serge niryo ni umushingi w'iterambere rigiye imbere integration hi ntishobora kubaho mbere na mbere ya East African Confederation ya East African ishobora kubaho harimo umuntu umwe ushaka ngo muri mu Burundi habe ikibazo muri Uganda habe ikibazo cyangwa akinga imipaka muri Congo agume hari perpetual ikibazo ubwo na Kenya nuko iri kure wenda nayo umva yuko yohereza abakozi bo kujya gukora ibyo bakora bagashimuta y'abantu ntabwo bishobora kubaho byose bigomba kubaho ari uko hari politiki igamije kubanye n'amahanga bwiza igamije guteza imbere guhahirana cyangwa ubucuruzi niriya speech ya Museveni wabonye ikindi cyo niya ntego yacu yo gucura impunzi kugira ngo ucyure impunzi nuko mbere na mbere utagenda uvuga ngo ubuhunzi bucike ukoresha amanyanga yitwa secession clause cyangwa ngo ujye guhungetwa impunzi aho ziri ntabwo ziba zije mu cyubahiro nk'ibyo wabonye bakoze Marawi nk'ibyo bashaka gukora muri Uganda ibyo wumva bavuga ngo twakinze inzu wumvise we wabwiye ati twebwe ikibazo cyacu icyo kibazo cyacu ntabwo ari abandi uko bitwara cyangwa uko bagira iki kibazo cyacu ni ubukene n'inzara no biragenda n'iterambere ya ntego yacu ya kangahe ya kabiri y'iterambere buri muturage yibonamo ariko rinasangiwe n'abaturage bose ikindi Serge yavuze ko imbaraga za Afurika ntago zizava umuntu umwe ushaka ngo habe ibibazo yateje hanyuma yihindure ngo n'ugiye kubikemura nk'uko Kagame abikora oya ubwo imbaraga za Afurika zizava mu kumvikana buri muntu kumva yuko Afurika ishyize hamwe izo mbaraga zayo aho kugira ngo twitere ubwo twumvikane dushyire hamwe tugire imbaraga zikomeye nk'abanyafurika icyadutera giturutse hanze twirwaneho nibyo yavuze rero iyo niyo pan-africanism ni umusingi wa pan-african muri iriya ntego yacu ya gatanu yo kubana n'ibihugu yo kubana na region aho ngaho niyo pan-africanism ishingiye ni pati yo muri iyo ntego harimo pan-africanism mu ihuriro nyarwanda ntushobora gukomera mbere na mbere ugomba kuba ukomeye urugo rwawe harimo uko kubana icya kabiri harimo iryo terambere rya buri munyarwanda yibonamo barangiza muri iryo terambere Serge mubizi niho harimo kwigisha abana bakagira skills niho harimo industries niho harimo production niho harimo imisoro niho harimo biki byose bituma creating incentive ya production ikiyongera production imaze kwiyongera rero ukabivanga n'intego ya gatanu y'ububanyi n'amahanga bwiza ubona ucuruza wumvise yuko Perezida Museveni yashimiye Uhuru kuko bagura isukari ye yashimiye Salva Kiir kuko bagura isukari n'ibindi yashimiye Sekedi yashimiye Ndayishimiye mbese yashimiye abantu baha isoko ry'inganda ze ntabwo arize ku giti cye ariko z'abanyayuganda ibyo bakora ababigura n'abacuruzanya nabo ntabwo yari gushobora kubikora yari kuba ajya gushotorana nabo abanye nabo nabi ntabwo yari gushobora kubikora yari kuba akinga imipaka twebwe iwacu ibyo ntabwo birimo gukorwa Serge urambwiye uramba uravuze uti Museveni ubanza wamenyeshaga elder wabivuze mu gifaransa ntago nzi icyo bivuze ariko ubanza wamenyeshaga elder muri politiki babyita senior statesman yumvise ibyo yavugaga yagiye kuvuga perezida wa Ghana yibutsa the senior statesman of independence ya mbere abaharaniye independence ya Ghana ya mbere avuga nde avuga Nkrumah agiye kuvuga Namibia perezida wa mbere waruhaniye independence yo wagiye wabugiyeho independence maze kuba reading ruza independence yavuze Nijoma agiye kuvuga Mozambique avuga yuko ariho batraininge freedom fighters babo so hariho connectivity y'iki y'ibihugu by'abanyafurika ndashaka nkubaze Serge iyo Kagame yari kuba hari Kiminanya Museveni yari kuvuga ati perezida brother perezida Kagame akavuga Kayibanda ndakubaje yari kuvuga Kayibanda
iryo zina ze yari komozaho ate ahubwo
anagereje no kuri vuga byari gucika ni kimenyimenyi na international airport ya Kigali yitwaga Gregory Kayibanda ubanza yariswe either na Kayibanda cyangwa se na Habyarimana ntabwo Habyarimana yigeze ayihanaguraho yagumye ari Gregory Kayibanda ariko Kagame kubera kwa kwibagirwa amateka akagira nkaho amateka ashangwa atangire kuri we arangire kuri we yarabihinduye byita Kigali international airport. What's the problem? Kubyitirimo perezida waruhari Serge uzajya aho ngaho iwanyu muri Amerika muri uzasangara airport bita za Kennedy uzasangara airport bita za Lincoln uzasanga ibintu bita abo bantu bose bagiye bayobora bose urabibona hari na Bush aho ngaho iwanyu Texas ari iwacu amateka ibiki byose niho bigomba gutangiza ariko ubonye wumvise muri speech ya Museveni bose bagendaga avuga yavugaga abo bagize urwo ruhare yerekana yuko you have a history kugira identity ugomba kugira history niyo mpamvu wabonye Serge ejo bundi muri Washington bakora review y'ikiriya gitabo Washington Post bakora review ya Michaela Wrong bagaragaza yuko imbaraga za Kagame zarangiye hari ikintu bavuze kiri pertinent cyane tangiye kuzinga control y'amateka wari waradoze wari warahinduye wari ya doctrine nka yawe umenye ngo utangiye kuzinga ibintu byari byo byose if you control narrative y'ibyabaye muri the past umenye ngo uruzinze byose igihe kirageze rero niko tugomba correctinga bino bintu ariko cyanshimishe muri bino bintu bya Uganda nuko Museveni atigeze avuga izina nk'uko avuga amazina te abaruguru ko yavuze muri general yakoze ibyo bintu bavuga ngo habwirwa benshi akumva beneyo arangije yerekana twebwe ntabwo icyo kibazo tugifite ariko iyo umuntu abishaka adufite akazi ko kurinda ubusugire bwacu we have a patriotic duty yuko tubisotinga nabyo turabisotinga Serije nta gihugu icyo ari cyo cyose tujivuga ngo nuvogerwa uceceke natwe mu Rwanda nicyo tubwira abaturage abanyarwanda dutangiye ku banyamuryango bacu ariko none abanyarwanda muri rusange nuko bagomba kumenya patriotic duty yabo patriotic duty ni ukuvuga akazi inshingano zo kuba umwene gihugu inshingano ya mbere niyo guharanira igihugu cyawe ntikibe ruharwa mu karere igihugu cyawe ntikibe ruharwa ku isi bigenda bite rero ugomba kumekinga shuwa uyobowe n'umuntu urimo gukorera igihugu atarimo kwikorera ugomba gukorera umuntu ukorera igihugu nk'uko dufite ziriya ntego esheshatu urebe ntabwo intego zivuga kuri twebwe aba ihuriro gusa zavugira abanyarwanda
bose ariko ali no kubaza wenda na ipima cyaraza kubigarukaho icyo kintu uvuga ko kumva iyo responsibility kumva icyo tugomba gusaba leta ni inshingano ya buri mwene gihugu ariko nanone nkeka ko iwacu aho bipfira nuko inzego zari kwiye gufasha abaturage kumva ko ari responsibility yabo gucharenginga government ni civil society cyangwa society civil akenshi usanga nazo ziri mu kwa kwa leta cyangwa n'amadini ari mu kwa kwa leta n'ibindi biri mu kwa kwa leta ugasanga no umuturage hafite ubwinyagambo bw'ahagana kugira ngo banamukocinge burya iyo umuntu avuga ngo coach cyangwa umwarimu cyangwa entrepreneur ishingano ze ni ukuguprepara kugira ngo uzabe a better person yaba uri umukinnyi w'umupira kugira ngo uzakine umupira neza ukina basketball niyo mpamvu haba ba mentor haba ba coach haba abarimu ariko iwacu ndabivuga muri concept nk'iyi ngiyi ya politiki umunyarwanda ntafite agana kuko ntafite umuntu umuprepara ni nayo mpamvu mbona behavior z'imyitwarire y'abanyarwanda hari aho mvuga nti ndabumva ni frustration babuze kiburira nyine tugomba kwasima ibyo tubona mu Rwanda bwana ari
Serge nongere mbisubiremo mu kiganiro cy'ejo bundi twarabivuze niyo mpamvu twebwe tutita ishyaka ntabwo dushobora kuba ishyaka kuko ibihe abanyarwanda barimo nk'uko urimo kubivuga abanyarwanda n'u Rwanda ruri mu bihe bidasanzwe biri mu bihe bidasanzwe rero ukoresha uburyo budasanzwe ukoresha innovative ways ukora ibyo biguhindura gukora revolution ntabwo biba bikina transformation ni revolution kuko buri kintu cyose gifatana n'u Rwanda n'abanyarwanda cyose gifite ikibazo kigomba guhinduka haba mu mitekerereze haba mu mikorere haba mu myitwarire haba n'ibi nkubwiye bya history kwa urugero rwa Kagame ntabwo ari Kagame gusa ubu Kagame avuyeho tutitonze abandi bajyaho bashobora gusa nk'aho bavuga ngo Kagame ntiyigeze abaho nabo bagakora ibyo Kagame yakoze urabibona muri opposition hari abantu bakora muri opposition hari abantu bakora ibintu nk'ibya Kagame aiza babizi cyangwa batabizi aiza kubera wenda kuko ntabwo njya mbyumva buba bumva ngo ni quick fix ariko iyo quick fix bisenyuka vuba bigahinduka aho kugira ngo muhindure ibintu kuva kuri root cause yabyo mukabihindura ahubwo mukikoze change of guard hakavaho Kagame hagaruka undi Kagame wambaye indi koti witwa wenda Paul wenda witwa John cyangwa witwa James cyangwa witwa iki ikibazo nongere mbisubiremo ikibazo ntabwo ari Kagame ikibazo ntabwo yari Habyarimana ikibazo ntabwo yari Kayibanda ikibazo ni system bashyizeho system zangije iyo myumvire y'abanyarwanda urimo kuvuga zashyizemo iyo submission y'abanyarwanda urimo kuvuga system zatumye abanyarwanda bavana ubwenge bwabo mu mutwe ukajya mu gifu bagakora inda zabo system zatumye umunyarwanda agira ubwoba
ariko se ari aho ngaho wenda ari icyo nicyo twakwita slavery mentality wenda kuko niba uvuga uti Kayibanda nta kibazo Habyarimana nta kibazo ubwami nta kibazo nge mvuga ko always kibazo n'ubuyobozi aricyo wita system reka tukire mu Kinyarwanda ubuyobozi dukuriyemo cyangwa butuyobora bushobora kuba bwiza cyangwa bukaba bubi ariko yumvira uti Habyarimana si ikibazo Kayibanda si ikibazo Kagame si ikibazo ubwami si ikibazo ikibazo kuti ni system n'ubuyobozi mu yandi magambo nicyo ngira ngo ubu ari wo usobanura neza
ubuyobozi ni part ya system leadership wenda ndumva epimache aribyo uteganyaza kuza gusobanuraho ntabwo buri muntu wese uzi imbere ngo ayobo avuge ibyo abwira abantu aba ari ubuyobozi hari ubufite self interest iri hidden ntabwo umuntu wazi uvuga ngo serije twarevuze ubushize nongere mbisubiremo ntabwo wazi urimo gutandukanya abanyarwanda ngo abangaba n'abagenosideri ngo abangaba niba victim abangaba n'ibi ngibi ngo uvuge ngo uri umuyobozi cyangwa abana abavantara abangaba ni abasupeca abangaba ni ngubwe ngo umuyobozi you are wrong umuyobozi n'utwara abaturage kimwe imbere na mbere umuyobozi no empowering ku empowering abantu bituruka muri delegating kwemera gutanga iyo power kayisubiza kuri grassroots
bisaba rero ababivuga nabo bavuga ko ni Kigali nabo babita amazina nkayo bisa nkaho bavuga ngo turi iko nubwo batuvuga ko radutubwira kuriya
thank you very much ikiro niho hari ikibazo kiri two wrongs don't make a right niyo mpamvu nakubwiye dukeneye impindura amatwara ukamenya ngo niba uri yakosheje ntabwo ugomba gukosa kugira ngo umukosore guma ku kintu bita principle serije ikintu kitwa principle no kumenya system zipfuye mu kazi fixing no kumenya structure nyazo n'ibintu bishobokera leadership is part of the bigger system ni just part ya bigger system ariko abaturage ubwabo bafite ubushobozi n'imbaraga zo kuba ba shaping a system ndaguha urugero muri organization organization badafite trade unions izo organizations zanyu muri Amerika mudashobora gufite mudafite izo mbaraga zo gutora no kumenya responsibility zanyu zo gutora mwaguma mufite abayobozi nka Trump mwaguma mufite abayobozi nka Kagame kuko barahari na hano ariko ikituma mubakuraho ni system yaho umuturage avuga ati no uyu nguyu ibananje no mu Republican ntago mushaka agomba kuvaho uyu nguyu ntago arimo gukora igihugu uyu nguyu ntago arimo kubaka arimo gusenya Serge iyo mvuga ngo ngisobanure neza abanyarwanda bacyumva iyo mvuga ngo Kagame ntago ariwe kibazo ni twebwe abanyarwanda nitwe kibazo nuko umunyarwanda iyo arimo kurya cyangwa yabona ngo we uruhande rwe cyangwa mwene wabo cyangwa inshuti ye cyangwa intuza irimo kurya yumva agomba guceceka ntanenge or iyo ugenda uyushi uri abantu ushingiye kuri principle nk'abandi ikosa bari ikosa ryakorwa n'umuntu wawe ryakorwa n'uri mu shyaka ryawe ryakorwa n'ibiki ugomba kubivuga nk'uko bimeze akarizayininga serije niyo mpamvu ubona hano ba prime minister nk'abantu UK barazayininga bavaho ba perezida banyu aho ngaho ba minisita ba sekuritari ntuza Nixon wanyu yararizayininga yakoze sikando sikando yavuye mu ki kuko abanyamakuru bamuvuze iyo utazanye rero independence ya buri kintu akaba ibyo bita checks and balance which is part of the system ubucamanza bukaba independent ntibwemere kujyamo pimiranya nk'ubu ngubu abacamanza bose bavuze bati no ntabwo tubyemera yukuza kutuvangira tugomba gukora ibintu nk'uko bimeze Professor Kamara rero kubwiye ejo bundi ati abacamanza b'u Rwanda harimo abantu benshi cyane bafite ubwenge ariko ubwenge bwagiye he ibyo bakora kuki bashobora gufunga umuntu bakamufungira ubusa kuki bashobora kwima abantu bose bail kandi bail ihari kuki bashobora gufata nka idamanje kuko yavuze ibyo yavuze ari mu rugo iwe ntabwo yasohotse arabivugira clear ukamufata ukamufunga waho umucamanza kuki udahita wirukana uti oya uyu muntu ibyo yavuze abyemerewe na constitution ariko ukamufata ukamufungura umucamanza iyo system ni ukubwira the whole system is rotten it needs a revolution kuyihindura kugira ngo ihinduke rero dufite akazi ko kwigisha abantu ariko tutarigisha abandi twebwe ubwacu ku giti cyacu individual tugomba kubanza guhinduka wakwihindura we individual
Ali aho niho nashaka kubaza wenda ndepima cyo unyihangane mu kanya rwose bagiye kibivuga nawe muri politique politique ubundi nta kere kubugiye gufata political class cyangwa gufata amasomo ya politique kugira ngo wige politique ariko societe nk'iyi yacu ifite generation to generation imaze igihe kirekire ari wo muco warugiye kuvuga kwigisha ushyira abantu mahugurwa bigenda bite kugira ngo bige kuko uravuga ngo kwigisha ariko se wakwigisha munyeshuri buri wafata abaturage bose ngo bajye kwiga bamenye imiyoborere myiza bamenye right zabo what is right what is wrong aha niho ngira ngo wenda usobanure ufashe abantu batwumva
uko byakunze urakoze cyane nge mfite experience ya Uganda nibura Uganda na life followings kandi ziko despite abantu bavuga ngo Museveni aratinze ariko hari ikintu kimwe kiri fundamental Museveni yakoze kandi urimo kukibona niyo mpamvu bavuga ati mfite unfinished business niyo avuga abantu bamwumva wabonye ukuntu bose bamwumvaga wabonye ko business ye ntabwo ikiri Uganda business ye ni Afurika which Uganda iri part yayo so we need bigger picture arareba akarere akareba n'umuza kuko Uganda imbaraga zayo izivana ku mbaraga za East Africa izivana ku mbaraga za Afurika otherwise Uganda izamirwa so nkurikiye ku bya Uganda bimeze bite ijene yo bayitangiye muri 1965 yabikwibwiriye bamaze kwitwa bana muri 1965 naho bari bamaze kubona independence ariko batangira kubona cracks mu bakoze independence ari uba Dr. Milton Obote atangiye gushwana agiye muri maregina ni yari ya Mutesa Kabakayika batangira kujya mu bintu bita sectarianism cyangwa ironda banga yiko ngo bamwe badashobora kuronda timu pate bitaga ya DP Democratic kuko ngo predominant yarimo abagatulika bajya gutora yarimo bangirikani ariho na Kabaka yaje kungana nabo ireba Obote ni ibintu bitangira gupfira aho ngaho natwe rero tugomba kugiramo abantu baba revolutionary batareba ibintu kugira ngo birafixingwa uyu munsi ejo ariko bareba long term banagenda bagasiga iyo button iyo frame kuko ubona frame ya Olympic bayiha undi uyihundi ikagenda muhindura ibyo bintu ntabwo bigeze bubaka Roma mu munsi umwe ni mvugo ya English saying ne Rome was never built in one day kuko ibintu byacu byaboze igihe kinini cyane serije ntabwo tuzabihindura mu munsi umwe ariko kugira ngo bihinduke umusemburo ugomba kuba abantu bake cyane babyumva bigatangira muri bo bakitanga none bakabigurisha abandi benshi cyane buhoro buhoro abantu bagatangira kubibona nibyo turimo gukora rero nta kindi kituzana kuri radio tuza kugira nyuma mwumvise nimo gusenga mu masengesho yanjye nsenga haba kuri radio haba n'ahandi hose nsenga yuko buri munyarwanda yasobanukirwa mbere na mbere ikibazo dufite ariko icya kabiri akemere ko hakeneye impinduka niba tutayigize nk'ubwoko nyarwanda we are going to die like idiots we are going to perish like idiots icyo ni kimwe ikindi ni uko umaze kubimenya ngo ni ibyo ugomba gufata icyemezo ngo bihakeneye impinduka ibamo rero utaratekinga step ugomba kwikubita mu mutima wawe mutima nama kwibaza njye ubwanjye am I ready to change like an individual
Ali yes turaza gukomezanya ndagira ngo na mugenzi wacu agira icyo avuga ngaho kuko ndimo ndareba
ndabizi ibyo agiye kuvuga birubakira kuri ibi ngibi ariko seri cyo nshaka kuvuga iyi speech ya Museveni warumbajije n'impamvu bamwita elder nuko yarenze bamwita bundi babita statesman w'umunye wa Uganda ariko akaba na statesman nono wa East Africa nono akaba yabaye na statesman wa Afrika aba rero nuba kwitinga ya bana ya bankuruma ya bana ya banyerere nibo barimo kwifasa ingono barayihande rero urakoze cyane Serge
urakoze cyane epi make nta mushobora nagira ngo ufatiraho ari Abdul Karim yarageze hano no kuri groupe barimo barandika bati okay turemeranywa namwe education is the key education ni key cyangwa kwiga nirwo rufunguzo ariko nanone haraho nge ntandukanye namwe ni ibitekerezo byanjye nange cyangwa n'imyumvire yanjye iyo tuvuga ngo education is the key ariko tugasanga abaje baduta mu bwobo n'abantu bari barize n'abantu bize mu maseminari n'abantu bize muri za university bakoze bizi buraya bafite amadoktora bafite amalisansi iyo tuvuga abantu bandika ngo education is the key baremeranywa ko kwiga bifite akamaro ariko tukarangiza tubonye abantu bize bakaminuza ku misoro y'abaturage pima cyakunda kubigarukaho aribo batugira uko twagize ubwo simvuga bamwe ndavuga
Serge tendukanye education ibyo twiga mu ishuri na education wowe wagize ikiganiro hano kuri radio itahuka cyamaze ubanza mwaragize episodes esheshatu iyo bita civic education ubanza mu kinyarwanda babyita ibyo nibyo bikeneye ni umusingi wa patriotism
ndabyemera kandi ari turavuga rumwe ariko ibintu byose ni magirirane birafasha kuko nibyo nagira ngo wende pima cyane tajyaho bavuga bati education mu ishuri ntabwo ihaje udafite iyo ngiyo uburemboneragihugu nyine nk'uko wagira ngo wabivugaga epima cyane abavuga bati education ni ki cyangwa kwiga nirwo rufunguzo nagira ngo uhera aho ngaho tubwira nawe uko ubyumva bwa epima cyane amushobora
urakoze bwana Serge urakoze mugenzi wanje Arab Karimu abavuga ngo uburere nibwo nibwo ngenzi uburere ni ngombwa ariko education in the kaneko no kuvuga mu kivuga nkuko avuze education yo mu mashuri amashuri ni ngombwa ariko ntabwo ariyo kamara kubera ko ushobora kugira amashuri ukagira ubumenyi ariko ubwenge ugakomeza ukaba wawundi mu mutwe ugakomeza kuba wawundi ndasubira mu byo ari yavuze tugomba guhinduka mu mitekerereze ni nayo mpamvu revolution yacu igomba guhera mu mitekerereze tudabona waba warize waba utarize ugabanza ugahinduka wowe ubwawo mu mitekerereze byarangiza mu mitekerereze noneho bikajya mu migirire no mu migenderereze noneho ukabona kubishyira mu bikorwa ibyo rero iyo education turi mu gukora ni ibingibi dukora kuri radiyo itahuka ntabwo twaba tuje guta umwanya wacu dufata amasaha atatu kuri radiyo itahuka ngo tuze kuvuga gusa ntabwo ari ukuza kuvuga neza ntabwo ari ibisigo tuje kuvuga nta nubwo ari ukuza kuvuga amadisikuru ahubwo ni ukugira ngo imitekerereze uburyo twebwe twashoboye kwibohora mu mutwe twivanye mu bwoba tukavuga tuti dushobora kuba twageza ibitekerezo byacu ibyo kuba twararangije kwibohora mu mutwe twararangije kwibohora mu bitekerezo tubisangiza abandi ibyo rero niho ruzingiye ntabwo kuvuga ngo ufite dogutora mu mibare ufite dogutora muri mu biki mu ndimi ufite dogutora muki ntabwo bihagije ni byiza kubera ko ubwo bumenyi birakenewe kugira ngo tubone abarimu muri za universite tubone n'impuguke zikora ubushakashatsi ku bintu n'ibi ariko iyo byonyine ntabwo bihagije kubona waba uri dogiteri yamuremye ukaba ari wowe urimo gukora ndavuga yamuremye perezida wa sena ukaba ari wowe urimo gukorana ibintu na Kagame biriya ukaba ari wowe urimo kwandorosinga edayeri abadogiteri ni benshi cyane ndavuga abangirente urabona na dogiteri w'umuganga biruta abo bose ni abashagaye Kagame utararangije na segonderi ariko akaba arimo kubakoresha ariya mabi byabindi abaderekari bavugaga ati ubwenge bwabo barawufashe babushyira mu gifu igifu waba ari cyo kijya mu mutwe ubungubu baragiwe n'inda imwe bashoreye cyangwa inda y'urugo rwabo ibyo rero kuvuga amashuri yonyine ntagahagije amashuri ntacyo mpfa nayo kuba umuntu yakwiga ni byiza cyane kandi ibyo biri no mu mishinga dufite muri ahanisi kugira ngo abana bacu batige neza bazashobore no kuba kompetitifu mu karere yewe haba no ku isi ibyo ni ibintu bya ngombwa cyane kugira edikasiyo ifite karite itari nka biriya by'umurato byo mu Rwanda umwana ashobora kurangiza kaminuza adashobora no kuba yakwandika ibaruwa mu kinyarwanda cyangwa no mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ibyo ni umurato ni bya bindi by'amashara gusa ariko rero icyo tuvuga ahangaha ni iki tugomba kubona tugomba iyo education igomba guhindura umuturage kumuhindura kumva ko iterambere nyaryo igihugu cyubakwa byihereye n'uko umuturage umwe kuri umwe agenda atera imbere uko kubihuriza hamwe iterambere rya buri wese ariryo riza kuba iterambere ry'igihugu atari ukuvuga ngo ni uko umuhanda uhari uvuye i Kanombe ukagera mu mujyi Kigali i Nyarugenge ubwo niryo terambere kubona Kagame afite indege eshatu yarangiza ati abanyarwanda twese twarakize ibyo ariko nabyo rurabivuga ko we yibona nk'abanyarwanda bose yavuga ko yakize ibyo jopanse ko turi buze kubigarukaho abantu batekereza nk'abo ngabo babaho kandi ariko nibo bica igihugu kurusha abandi ibyo rero nongera mbisubiremo ishingiye kubanza guhindura imitekerereze twarangiza mu mitekerereze bikajya mu migirire no mu migendereze byarangiza noneho bikajya mu bikorwa bikagaragarira mu bikorwa niho revolution yacu izaba nyayo kandi ikabiya burundu
epi make ndagushimira ibisobanuro mpaye ariko iyi ngingo iranagoye kuko imanizme wenda ariko nanabyita cyangwa ubumuntu buza mbere ya byose no kuruta kwiga kaminuza cyangwa harwanditse ati hari education hari intelligence n'ibindi byose umuntu aba agomba kuba afite ariko nk'uko bivuze aboretse u Rwanda bari muri izo ngeri zose twebwe turimo gushaka impinduka mugomba no guha icyizere umunyarwanda mukavuga muti dore uko byahinduka izo ngeri z'abo banyarwanda nabo bari babifite rwose ndagira ngo ahangaha munyumve neza ntabwo ndi gukujija abantu sinkunda no gutanga amazina ariko ndavuga nti niba bitaragenze neza ku ngoma ya cyami ntibigende neza ku Repubulika ya mbere ntibigende neza ku ya kabiri ku ya gatatu kwa Kagame niko bimeze n'uyu munsi natwe bari mu Rwanda bavuga ati namwe niko mumeze aho ngaho mu mahanga aho muri ibyo ngibyo ndibaza nti ibyo mumbwira birasobanutse ariko epi make umuntu burya ni mugari ushaka kububimbwira kano kanya tuganira kavuga ndi epi make rwose uyu niwe ushoboye niwe wadufashe ariko ejo ugatana hari abamaye urugero bati utanze abo badokteri reba nka Yvonne Uwizeyimana ni umunyamategeko ari hariya n'abandi bose sinshaka kuvuga amazina y'abantu ariko avuga uti ko umuntu ari mugari umuntu ahinduka ryari umuntu nicyo gituma ahinduka agahinduka n'inyamaswa kuruta ya imanizima yari afite tukayimuramo abantu bagahinduka inyamaswa ipi make
Bwana Serge nagira ngo mvire ko kuba iyi mpinduramatwara turi mu guharanira twebwe muri aranitse mu ihuriro nyarwanda kuba bimaze imyaka icumi tukiri aha ngaha nabyo hari igisobanuro gihari kandi na cyiza nubwo abantu barambiwe turabizi neza ko abanyarwanda benshi baranyotewe kugira ngo batabarwe kubera inkota ibari kuga kano kandi hari n'abanyarwanda bamwe bari hanze barambiwe gukomeza barambiwe kuzwa uburenganzira bwo gusubira mu gihugu ariko rero nagira ngo nkubwire ko urukiye kera ruhinyuze intwari abantu batari bari muri iyo mudu yo gushaka ko ibintu bihinduka bararambiwe baragenda ariko twebwe tubikomeyeho tuzemera tubitsireho kugeza n'iyo byaba ngombwa turimo kubaka umusingi ukomeye cyane umusingi kubera ko impinduramatwara turashaka ko isabi ya burundu ntabwo tugiye kubaka ibintu bisaza mu myaka itanu cyangwa mu myaka icumi turagira ngo fondasiyo ibe nyayo ikomere kugira ngo hazaboneke kubakwaho inzu ikomeye izaturwamo n'abana bacu n'abuzukuruza ntabwo twabikora mu ngo yihuse byari bihumye n'ubushize twarabivuze kuba byonyine turi mu kuvuga tuti tuzemera tubitindaho ariko icyo tugamije kizagerwaho tugereho ari kizima urambwira rero uti mutandukaniye n'abandi turatandukanye kubera ko ntagiye tuterekanye ko politiki y'u Rwanda aho yabereye kuva ku ngoma y'ubwami kugeza kuri uyu munsi yagiye ishingira ku dutsiko yagiye ishingira ku bantu bamwe bakifata batireka tuyobore iki gihugu tuze kuvumbyira abandi tuze kubategeka ariko hari icyo bahuriyeho twebwe rero ibyo ntagari ibanga nongera mbisubiramo neza ingoma z'abami zabaye ari agati ari udutsiko tw'abatutsi bishyize hamwe bakayobora abandi batutsi basigaye bakayobora n'abahutu n'abatwa basigaye bose ari abagaragu babo iyo ngoma ntago uretse ko ibyo ngibyo kenshi ishyiramo bemol kubera ko ubwami bwose aho bwabaye ku isi hose byagiye bishingira ku miryango nta alternance ngo bavuge ngo bive muri uyu muryango bijye kujya mu wundi ibyo by'ahantu umuntu yabyumva ariko ugeze muri za Repubulika uragenda ukagera ku ntuza muri Repubulika ya mbere ugasanga ni abantu b'abahutu bishyize hamwe yesi bari bafite bumva bafite akarengane ariko icyo bakoze ni uko aho kugira ngo revolisiyo ize ibereye abanyarwanda bose bari bayikeneye ahubwo yaje ibereye abahutu gusa ibyo bwana Serge ntabwo dutinya kubivuga noneho ku ngoma ya kabiri muri Repubulika ya kabiri Habyarimana araza aho kugira ngo yavuga ko yakoze revolisiyo mvugururamuco abanyarwanda bose bagombaga kwibonamo ariko b'abatutsi bagiye muri mirongo itanu n'icyenda cyangwa b'abatutsi bavanywe mu myanya kubera ko ariko byagenze muri mirongo revolisiyo imaze kuba babuze ijambo abanyenduga babura ijambo kandi abayobozi babo baranicwa ubwo urumva biba bibaye nanone amacakubiri Repubulika y'ubu ngubu rero ya Kagame yo n'ibindi nibyo twirirwa tuvuga bwana Serge twebwe rero dutandukaniye hehe turi abahutu n'abatutsi dufite conscience twemera ko igihugu cyanyuze mu majyi cyanyuze muri ayo matiku y'udutsiko yo kugira ngo u Rwanda rutegekeshwe udutsiko bamwe batoneshwa abandi batoneke twebwe turi abahutu n'abatutsi bafite kumvikana kandi igaragarira buri wese ko dushobora gutekereza hamwe nta uje kuvumbya undi tukavuga tuti abahutu n'abatutsi bashobora kubana muri kiriya gihugu bafite ubushake bugaragara dufite ubushake bugaragarira buri wese ariko kandi dufite ububasha n'ubushobozi bwo gufata icyemezo ibyemezo mu ihuriro ryacu akaba ari nabyo tuzajya gukorera mu Rwanda ubwo tuzaba tumaje kubona ubuyobozi tukaba tuzaba dufite ububasha n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo bidatone ku muhutu bidatone ku mututsi bidatonesha umwe ngo bitone kundi ibyo rero tuzabikora kandi turimo turabikorera hano turimo kwiyagiza muri demokarasi muri aranisi n'ibyo rero nibyo nakubwiye twabihereye mu myemere mu bitekerereze mu migendereze ya hano turimo kubana nk'abahutu n'abatutsi nta rwikekwe turimo abaza gufekinga abaza kwiyorobeka icyo gihe barananirwa bakavamo barananirwa rwose bakagenda ariko twebwe tubikomeyeho urahari bwana Serije ndahari Abuderikarimu arahari tumaze mu myaka icumi uruhingo tubikora kandi nitujyana no mu Rwanda tuzabikomeza icyo rero niho abanyarwanda bagomba kutwizerera niho dutandukaniye n'abandi ntabwo ari abahutu biremye ntabwo ari abatutsi biremye ngo bagende bazanemo abandi baje kubavumbya kuri iyo myumvire ahubwo twarahuye turabitekereza tubyemeranyaho tuvuga tuti ibi bintu tuzabishyira mu bikorwa kandi ibi bintu abana bacu bazabyubakiraho bakomeze abana b'abanyarwanda baba abanyarwanda urumva dufite aho dutandukaniye bwana Serije n'izindi ngoma zabaye
Serije hari ikindi nshaka kongeraho mbabarira nongeraho akantu gatoya nkwereke yuko bishoboka Serije kuri radiyo yawe ushobora kwemera yuko umuntu yaza akita umuntu ngo ni iki ngiki atari cyo cyane cyane umuntu uri muri opposition cyangwa umuntu wahunze bari babikora umuntu wahunze nguze bamwite kuri radiyo yawe
wowe ntabwo bishoboka kuko umuntu wese arica n'undi kandi yubaho kimwe n'undi
absolutely ufite concept yo kuba uziti uhanganye nawe cyangwa ikibazo ukizi urayizi urayisobanukiwe twese amaradiyo ariho yose cyane cyane muri opposition niko abyumva niko bimeze
no oya
exactly there that's where the problem is ibintu birashoboka iba wora bishoboye uri umunyarwanda nk'abandi wabitewe n'iki rero wabitewe nuko ufite principle ugenderaho ufite amahame ugenderaho n'ayahere principle niyi ntabwo uri jaji cyambere ikindi ntabwo wivanga mu byo utagomba gukora uwo muco n'umenyera ukagera no muri leta y'u Rwanda ukagera no mu buyobozi ukamekinga shwa ngo ugumyeho kiba kivuga yuko utazajya hariya buri muntu azaba innocent until proven guilty iyo concept tukayemera ngo niyo principle niyo ngiyo uyipraktisingiye hanze nugera no mu gihugu bizaba abandi kuki badashobora kubipraktisinga ibyo nibyo ugomba kubigisha rero gutandukanya inzego iyo tubirega Kagame nuko tuzi yuko ari cyo kibazo niyo ya sisitemu nakubwiye kumenya ngo konsepti ni izihe purinsipo ni izihe n'igihugu cyubakirwa kuki ndashaka urundi rugero ubungubu bwo wabonye ejo bundi uriya Chavin wawundi washyize ivi kuri Florida agapfa ubwo bamukatiye ari bwo bwa mbere muri Amerika bakatira umupolisi urashaka kumbwira ngo abapolisi bazapfa kongera kwica abantu bazongera kuzapfa kurasa abantu niyo mpinduka iyo ngiyo mukora ikintu kimwe gusa ariko mukakigumyaho ikaba standard natwe rero iyo tuvuga revolution we are confident niba Serije ushobora kubikora ukaza kuri radio abayobozi b'ihoro ntibihe inshingano zitari izabo nkabishwa nubwo abantu babatera amabuye bagakora ibiki ariko bakaguma kuri uwo murongo wo kuvuga ngo njyewe ntabwo nzajya guca urubanza ntabwo inshingano zanjye ari ubucamanza inshingano zanjye ni politiki inshingano zanjye ni ibingibi ariko njyewe ntabwo nzajya gushinja ngo uyu ni umugenosideri uyu ni umwicanyi uyafite amaraso uyafite ibi mbirekera ndimo gukuriyetinga an environment atmosphere yo kuba habaho uwo muntu ntabwo wajya kujya kugira ngo ujye gukina umupira cyangwa urashaka ngo ukine umupira uhinduke umusifuzi hagomba kuba rules of the game
mukazubahiriza mugero mwabwe murimo guseka nguriya wo murwanya nawe ntago akurikira rules za engagement mwebwe ahubwo namwe mugakora nkawe Serge that's where the problem has been twara imvumbiye rero twara imenye ariko hari nabandi bagaragariza ngo kugira ngo ibintu bihinduke hagomba kuba that shake up mwarangiza muga sustaining kugira ngo bibe rero uko ugomba kubaho a mass critical mass ibyumvise urakoze cyane
urakoze cyane comrade Ali mbere ko tujye ku ngingo yindi epimaki wenda nawe muri buze kutuganirizaho reka nakire comrade Alexi aradukurikira saba ijambo kuri ingingo comrade Alexi ikaze kuri radita uka
bana serije ndagushuhuje shuhuje na epimaki nga suhuza
na ibi yagenze neza Alexi ibi yagenze neza
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alaykum as-salamu jama, type. Mafaizilai radimu. Nawi bimbaraka na mamu.
Ndasuhuza abantu bose cyane cyane abasilamu bakirimo gucelebratinga iraidi bose mbifuriza iraidi nziza nkasuhuza n'abandi bose abanyamuryango bihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi. Serije ngira ngo nanjye nde ngira akantu nongeraho kuri icyo kibazo cyiza ubajije abakomurede muri kumwe ari nacyo abantu benshi hano hanze bakunda kwibaza abategereje kureba abakireba hirya no hino ngo dufatire he tubinjoyinge bande tugire gute buriya hari ikintu tumaze iyi radio itahuka ndetse n'ihuriro nyarwanda rimaze imyaka icumi rikora no kubaka confidence mu munyarwanda ahariyo hose akaba ari nayo mpamvu buno ibi bintu muhora mubona mu Rwanda hirya no hino abaturage barimo baragenda birevolusa n'ibiki byose ibi ntabwo ari ibintu kubera ko abanyarwanda mu gihugu barimo igihugu kirafunze ibintu byose biri control ariko kubera ko leta turwana nayo leta turwanya yahaye abanyarwanda uburyo access yo kugera kumva makuru hirya no hino uko bigenda ibi byose nibyo abanyarwanda nabo barimo bumva radita huko ngo harabayikurikiye bari munsi y'ibitanda nkuko datwe twumvaga radio muhabura munsi y'igitanda ufunze idirishya ufunze umuryango igihe cyose twumvaga radio muhabura n'abanyarwanda barimo barumva radio itahuka kenshi na kenshi serije hari abantu uhamagara baguhamagara ukabahindura amazina kubera ungu mutekano abo niki byose ibyo ni ibintu turimo turagenda tubiridinga twubaka mu banyarwanda ese ibi bintu koko tuvuga twirwa tuvuga arayinse iri kuvuga ibi bintu bizagerwaho gute bizagerwaho ari wowe Serije na Abdul Karim na Epimache n'abandi banyamujyango ntago bizagerwaho ntago tuzabigeraho wowe munyarwanda ukira aho ngaho ugitegereje ucyumva ugifite umutima w'inyingimira y'ubuhutu cyangwa ubututsi byose ntutabigiramo uruhare wumve ko ibyo bintu bigomba guhagarara ntabwo ibyo bintu bizashoboka buriya ni nayo mpamvu ubona Serije tuza hano kuri radio tukavuga ngo kanaka ibingira sinzi Patrick Nyamvumba bariya bose mu byo tuba tubwira ngo tuba tunabatabariza kuko twemera niba ari abantu koko bari mu gatsiko nibyo banakora n'ibibi ariko n'umuntu umukrimino nawe afite bujya uburenganzira bwe umukrimino agira uburenganzira bwo gukurikiranwa icyo yazize akagihanirwa ibyo nibyo muhuriro nyarwanda nabyo nibyo mpamvu usanga tuvuga tuba tuvuga bamwe tuba tubona tukabatabariza ibyo rero ni ibintu nicyo kintu tumaze imyaka cumi tuganira tuvuga niyo mpamvu ubona ihuriro nyarwanda rifunguye imiryango y'umuntu uwo ari wese ushaka kuza dukorane tugire aho dushyira igihugu cyacu ejo n'ejo bundi ibi bintu bikike byo kumva ko umuhutu aze ategeke yukana umututsi umututsi aze ategeke yukana umutwa byose bibaruka ibyo ni byo bintu turiho turwanira kandi tubona ko amarembera yo kubanga umututsi azirukana umuhutu umuhutu azirukana umututsi amarembera yabyo tuyarimo nibaza ko ariyo nambara dufite bamwe mu mitima yacu ko buri ikintu abanyarwanda tugomba kumenya nta mujyango utabura ikigoyi kandi ngo iyihuse yabyaye ibihumye niyo mpamvu tumaze imyaka 10 dusagoringa n'ibiki byose niyo nambwe yo kugenda buhoro buhoro ko ibyihuse nabo biba byiza ariko abanyarwanda aho bageze bamaze kumva kandi nabyo tubasaba baze bicare hasi dufatanye niyo batakwinjoyinga RNC icyo bajyamo cyose bamenye ko umunyarwanda ntabwo umuhutu azaba hatari kumwe n'umututsi ntabwo umututsi azaba hatari kumwe n'umuhutu nibyo dusaba nibyo dushyize imbere ngira ngo bwana Bugikarimu yavuze ngo amahame yacu tugenderaho n'ibiki byose tugomba kuyagenderaho tugomba kuyahagaraho niyo haza ari umuntu umwe muri twembi wumva ko adakurikiye ayo mahame atagize gute ntabwo bivuga ko twese tugomba kumwitarura niki niyo hasigara umuntu umwe muri RNC agomba gusigara ahagarariye kuri ya mahame ntabwo amahame yacu tuzayasenya nk'uko FPR byagenze ikubakirwa ku muntu umwe twebwe dushyize hamwe niwe mutima wacu nicyo niyo nambara yacu nk'abanyarwanda abahutu abatwa abatutsi nta kindi kizatuma biriya bintu amateka yo kubakirwa ku muntu umwe cyangwa ku bwoko bumwe atari abanyarwanda twese dufatanyije bwana Serge urakoze cyane nikanagira ngo vuge
urakoze cyane Alexi munyemerere tujye ku ngingo yacu ari nayo isoza ni ingingo twateguriwe na Axelle Kanejabo ni ingingo yadusomeye reka tuba tuyumve noneho turayiganira tumaze kumva ingingo ariyo turi busoreze uyu
munsi niba mutumva uruhare rwanyu muri sosiyete ntimushobora gutanga umusanzu ufatika bakunzi ba radio itahuka twongeye kubasuhuza kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu turagira ngo tubagezeho inyandiko ngufi twabasomeye mu kinyamakuru cyitwa Coup Franc yasohotse tariki enye z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2021 itangira igira iti abagereki bavuga ko hari ubwoko butatu bw'abantu kuri iyi si ubwoko bwa mbere ni ubwa babirahu ubwoko bwa kabiri ni ubwa bakana kiwacu ubwoko bwa gatatu ni ubwa bitwara kigabo ubushakashatsi bwagaragaje ko 10% by'abanyafurika ari abitwara kigabo 90% basigaye bakaba barimo bakana kiwacu na babirahu turebe ku itsinda rya babirahu igihe abagereki bakoreshaga ijambo birahu ntabwo barikoresheje nk'ijambo ry'umuvumo ahubwo bashakaga kuvuga ko babirahu ari abantu banenga ikibonetse cyose ntibagire icyo bitaho niba bari mu kizamini bazakoresha uburiganya niba bari muri guverinoma baziba birahu ntacyo yitaho niba ariye imineke arajugunya ibishishwa aho abonye hose aho kubishyira hagenewe kujugunywa imyanda abagereki bavuga ko sosiyete zimwe na zimwe zifite babirahu benshi na bakana kiwacu kurusha abitwara kigabo turebe bakana kiwacu iri tsinda ry'abantu ni rya bakana kiwacu aba akaba ari abantu babona ibintu byose mu mboni y'itsinda babarizwamo ni abantu bakwemera iyo gusa ubarizwa mu itsinda ryabo ibi bishobora kuba amakuba akomeye iyo umunyamuryango w'itsinda rya bakana kiwacu abaye umuyobozi w'igihugu kuko azatindigaza abandi baturage b'igihugu batabarizwa mu itsinda rimwe nawe iyo abagereki bavuga itsinda rya bakana kiwacu ntabwo bavuga ubwoko gusa ahubwo banabariramo n'amadini umubare munini w'abanyafurika ubarizwa mu gice cya bakana kiwacu kuko barebera byose mu mboni y'itsinda ryabo bakagirira icyizere gusa ababarizwa hamwe nabo itsinda rya gatatu ni ry'abitwara kigabo iri tsinda rya nyuma ry'abitwara kigabo bavuga ko ari abantu bakora ibintu mu mucyo bubahiriza amategeko y'amatara ayobora ibinyabiziga niyo ntawo kubagenza uruhare batwara ibinyabiziga ku muvuduko wagenwe abitwara kigabo bubahiriza amategeko ariho muri Repubulika ntibagira uburiganya mu kizamini iyo bari muri guverinoma ntibiba bagirira muhe abandi kugira ngo babazamure mu mibereho myiza yabo abitwara kigabo bashyigikira imishinga izanira inyungu rubanda rwose mwe nabo nibo bagereki bise abitwara kigabo muri sosiyete ibihugu bimwe bifite abantu benshi bari mu itsinda ry'abitwara kigabo kurusha bari mwe mu matsinda y'ababiraho cyangwa se bakanaka iwacu, ibindi bihugu nabyo bifite babiraho benshi mu baturage babyo. Uri mu itsinda rya bakanaka iwacu ashobora kwimukira mu itsinda ry'abitwara kigabo iyo abiyobowemo neza. Uri mu itsinda rya babiraho ashobora nawe kwimukira mu itsinda ry'abitwara kigabo yahuguwe kandi akubahiriza bihoraho amategeko ariho. Ariko ubuzima bwa Repubulika buba umuyonga iyo hatowe biraho cyangwa uwo mu itsinda rya bakanaka iwacu ngo ayobore ubuzima bw'igihugu. Ubarizwa muri he tsinda? Waba uri mu itsinda rya babiraho, waba uri mu itsinda rya bakanaka iwacu, waba uri mu itsinda ry'abitwara kigabo. Tekereza ku buzima bwawe, tekereza ku gihugu cyawe no kuri Afurika muri rusange mbere yo gusubiza. Ngibyo rero bakunzi ba Radio Tahuka, ibyo twabasomeye mu kinyamakuru Kufra mu nyandiko basohoye ku itariki enye z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2021. Tukaba twizera ko hari amasomo dushobora gukuramo. Murakoze, Imana ibahe umugisha.
Arakoze cyane Comrade Axel Kalinijabo kuri iyo nyandiko nakosore wa mugani. Inyandiko yashyizwe mu kinyamakuru Kufra ntabwo ari icyo mu Bugereki, nuko inkuru niba Abagereki ariko yanditswe muri kino kinyamakuru. Epi make ndagira ngo nguhereho duhereye no kuri iyi nkuru Comrade Axel yadukoreye ijya gusa rwose n'ibyo twanaganiragaho mu kanya tutaranabyinjiramo. Wibaza uti ubundi nkubaje nti irebe mu ndorerwamo kuri uyu mugoroba nkubaza aho uherereye. Uri mu itsinda ntese yabyise mukira itsinda rya Biraho cyangwa uri mu itsinda rya Kanaka iwacu cyangwa uri mu itsinda ry'abitwara Kigabo? Amatsinda ni atatu. Buri munyarwanda wese yireba aho ari, anyandikire kuri WhatsApp ambwira aho aherereye, anyandikire kuri YouTube ambwira ati ndaha naha. Of course njye ngomba kujya mu itsinda ry'abana ry'abitwara Kigabo kuko principe nzikomeyeho, ariko ari uzambwira ati ngenda njya mu itsinda rya Kanaka iwacu niba ariko yabivuze cyangwa babiraho. Epimati, kubera iki inyandiko nubwo ari Abagereki bayanditse ariko isa nkaho itureba nk'abanyarwanda cyangwa abanyafurika? Ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane bwana Serge, ndashimira cyane na Axel kuba yadusomeye iyo nyandiko. Ntabwo bitangaje kuba ari Abagereki babitekereje noneho bakaba babyanditse ahandi. Abagereki niho demokarasi itangirira, niho yatangiriye, niho hatangiye intekerezo nyinshi mu gihe amajyambere yaratangiye kuza byo gutekereza. Kuba rero aribo babivuze ntabwo byantangaza, baratekerezaga ku byerekeranye na demokarasi. Ibi byose n'ibituganisha ku byerekana umuturage ahagarara he kugira ngo igihugu kibeho. Ahangaha bashyizemo ingeri eshatu. Hari ingeri z'umuntu abo babiraho, wenda batumva biraho icyo bivuga, ni ababyanditse bavugaga ko ari idiots. Ntabwo nshaka gutuka abo bantu, ariko Abagereki bo niko bavugaga. Donc abantu batitaye ku bintu batirwa batekereza cyane. Donc abo bantu bo icyo bareba harimo muri urwo rwego ni njyewe umuntu ku giti cye gusa, abandi ntibabaho. Noneho mu gika cya kabiri cyaba Kanaka iwacu, nitwe twebwe turi muri ako ab'ubwoko bwanjye, abo dutuye hamwe mu karere kanjye cyangwa abandi tugize icyo duhuriyeho gusa twe. Noneho akaba noneho n'abandi bitwara Kigabo ni twese. Donc hari njye, twe, twese. Abo bantu ba twese rero nibo bari bakwiye kuba benshi kugira ngo igihugu kibone uko kigenda. Abo ngabo bakoze na za recherche baravuga bati mu bihugu bya Afurika akenshi mu bihugu bitari byatera imbere abantu bareba bitwara Kigabo bumva bo bafite ibitekerezo byo kuvuga twese ni 10% gusa, naho abandi basigaye ni 90%. Birumvikana rero impamvu dufite akazi gakomeye, kubera ko u Rwanda ntabwo ari exception narwo ruri muri Afurika. Ni igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kitari cyatera imbere na ndetse kiri mu bihugu 25 bikenye ku isi. Urumva rero impamvu harimo abantu bagomba kuba bagera 90% batumva umushinga wa twese igihugu cyose. Ariko nagira ngo nkumare impungenge twebwe muri aranisi twebwe mu ihuriro nyarwanda dufite uwo mushinga wa twese nicyo twahoze tuvuga mukanya tuvuga aho dutandukaniye n'abandi bose bagerageje gukora politiki mu Rwanda turimo kureba uwo mushinga nagira ngo ubwire twagize ibyago bikomeye kuva u Rwanda rwabaho nta muyobozi wari wigera ajya muri icyo kimbo cyo kuvuga ati twese ubwo wenda turibuze kubigeraho mukanya maje kugira abo bantu babiraho rero bumva yavuze ukuntu bitwara ati yagiye mu ishuri akajya gukora ibizamini agomba gukopera kubera ko ibyo kuvuga ngo aratsinda bisanzwe icyo si ikibazo cye iyo agiye kuri tabura agiye gusangira n'abandi ashyiraho ibiryo ku buryo agira ikirunga abandi ntacyo bimubwiye basanga byarangiye icyo si ikibazo uwo ni wa wundi uzajya mu bwiherero ugasanga nta manuye amazi cyangwa niyo yaba ari mu cyaro ugasanga ntabwo agiye kumwobugira izina agiye impande abandi bari buzemo nyuma ntacyo bimubwiye uwo muntu uzasanga atekereza ibintu byose bimugarukiraho niba abandi barucitse nambutse niba njye nshoboye kwambuka ikiraro kigacika ibyo kifayini nta kibazo abandi bamuri inyuma ntacyo bimubwiye uwo ni wa wundi wumva ko urumuri rwe rugomba kumumurikira neza rukurwa abandi ruzimye ni wa wundi wumva ko amahoro ye agomba kuyabonera mu makuba y'abandi ibyo rero iyo mitekerereze ni mibi cyane ni naho uwo mwoteri yavugaga ati igihugu kizaba kigira ibyago umunsi cyatoye cyagize umuntu umuyobozi cyangwa cyagize ibyago byo kugira umuyobozi utekereza gutya turi buze kubireba ko abo bantu babaho noneho hakaba kana k'iwacu rero ni umuntu ikimenyane gishingiye kuki ku muryango ku bantu muturanye ku karere ku bwoko ibyo ni ibintu byatubayeho mu Rwanda n'ingaruka zabyo nizo turimo kurwana nazo kugeza iki gihe ni umuntu ureba akarebera mu idini akarebera mu yewe ushobora no kuba atari no mu idini gusa ukaba watekereza kugeza nawe wavuga uti njyewe umuntu utari mu ihuriro nta kintu tuzaganira umuntu utari mu ihuriro oya donko nuko bameze bo igihe cyose nta kintu mupfana nta nyungu muhuriyeho nta kintu yagira yakumariza ibyo rero nabyo uwo wanditse iyo nyandiko wagize iyo ntekerezo yaravuze ati nabyo ni ikibazo kuba umuntu yagira imitekerereze nk'iyo ngiyo naho rero abantu bitwara kigabo ni abantu bareba kure ni abantu batumba batandukanye kompletoma n'aba bandi ba mbere n'aba wundi ureba ngo njyewe njyenyine urebye ukuntu bimeze uyu nguyu w'imbere ni nk'impumyi ureba njye njyenyine uyu nguyu wa kana ka mama we ni nk'aho yahumye ishisho rimwe donko areba icya kabiri naho uyu nguyu we arareba neza kandi akareba kure ndavuga abantu bitwara kigabo akareba kure agakora umushinga uzageza kure unarenza n'inshuro eshanu igihe yazaberaho ni umuntu ureba inyungu za bose agatekerereza bose akaba azi neza ko amahoro y'undi ari yazatuma nawe abona amahoro arambye kubera ko ntabwo waba utekereza uti twebwe mu gatsiko kanjye ngo wumve ko uri mu gutonesha bamwe utoneka abandi uzumve ko ayo mahoro azaramba ntibishoboka ntabwo bibaho n'imana ntabwo ibyemera biragiraho bikaba agatebe gatoki abarenganyaga bagahindu abo wahekaga akigenza noneho amakuba yabaye kuri bamwe akongera kuba ku yandi ibyo ni ibintu twabonyemo egisperiyanse ikomeye cyane nk'abanyarwanda ariko rero twebwe muri aranisi nagira ngo mubwire ko uwo mushinga ari wo twimirije imbere wo kureba ko abanyarwanda bose tubareberereye kimwe yewe hari n'aba bandi bamwe birirwa bavuga bati dore harimo abanyabyaha harimo abagize gute icyo dushinzwe ni ukureba buri munyarwanda wese ko yagira amahoro ahasigaye akabona ubutabera ahasigaye akabona akumva ko ari umwenegihugu atari ukuvuga ngo ni ukumucira iteka cyangwa ukigira umucamanza twebwe tugomba gutanga amvironoma yaho buri wese yabona ubwisanzure agashobora kubana n'abandi byaba ngombwa uwakoresheje agahanwa ntabwo ari ukuvuga ngo byaba ngombwa
uwakoshejaga hanwa cyangwa gahabwe imbabazi ariko ntawe ushoboye kuza kurenganya undi cyangwa ngo umucire umwanzi utari umucamanza muri Afrika rero bimeze bite turebye ibishushanyo byombi muri Afrika bwana Serge uwandikaga yavugaga ati wa undi ureba njyewe cyewe babirahuba babwenje buke niko umuntu yabize babwenje buke iyo umuhaye ishingano niba uzaha amafaranga miliyari eshanu zo kubaka hopitali miliyari eshanu wenda z'amasefa cyangwa ziki ukajya kumva ukumva yose uko yakabaye yayagereje yayatwaye bamubaza bati ibitaro biri hehe ati je de place ati na de place y'amafaranga ibyo bintu bwana Serge ntago wanyuze muri Congo ntago wabyumvishe umuminisitiri wagiye kwereka undi amubwira ati dore njyewe amafaranga narayitoriye ati dore nubatse hano umuhanda turi hehe nyine ni ukuvuga ko yose nayatwaye amwereka ishyamba aho agombaga guca umuhanda amafaranga yose yarayatwaye ibyo ngira ngo nta nubwo ari no kwiha kuba umucamanza wabonye urubanza rwabaye muri Congo aho habaye ngo niba ari muri projet de Saint-Jules bamuhaye miliyari zingahe zose agaterura akishyira mu ntuza akigendera
ari n'uwo bahise gufatira i Brazzaville baramugaruye n'amakesi y'amafaranga yari yigendeye byose
exactoma kandi ntawo muri Nigeria umuminisitiri batumiye ingingo za covid asigaye yose akayaterura akazana munsi ibindi bizizaniye ntabwo wabibonye ibyo warabibonye mu makuru aho ntabwo ariho byabaye byonyine na babwenge buke mu Rwanda barahari ndavuga bo baragize imishinga umushinga wari ukarara wari ubonye bwana Serge ukuntu amafaranga yose ukuntu bayatwaye
indege eshatu
izo turazigeraho iyo umuntu abaye umuyobozi ari muri izi nzego we ubwo mbibitse noneho kana kamama rero byo ikimenyane kuvuga tribalisme kuba abantu bikubira ibintu bahereye ku bwoko cyangwa ku bwoko bwabo cyangwa ku turere ibyo ni ibintu biba muri Afrika hafi ya hose malehozoma ni ikibazo natwe mu Rwanda ho ngira ngo nibyo nahereho mvuga ko ntagiye ubutegetsi butabaye ubutegetsi bwose bwabayeho mu Rwanda bwabaga bushingiye kunoza ku bwoko cyangwa ku turere nta kindi aba noneho niyo mpamvu ubona agatebe gatoki zabaye imani y'imuke ibyo ngibyo akaba ari byo dushaka guca kompletoma ibyo byo urugero rwiza ni iwacu muri Afurika rero hari abantu b'abagabo bareba bati twese abantu batekereza kigabo urugero na guha ntiriwe njya kure wenda kugira ngo n'abakiri batoya ntajya kubaha ingero wenda zibasaba gukora ubushakashatsi umuntu bita Pombe Magufuri uherutse nyakwigendera Imana imuhiruhuko ridashira ukuntu yaririwe n'abanyafurika bose ukuntu yaririwe n'abanyatanzaniya muri uyu mugabo wakoraga ibintu bya twese areba imishinga iri imbere ari mu kuvuga ati Tanzania ishobora kwivana ahangaha ikigeza ahangaha rwose uwo ni umugabo barahabaye abandi bagabo bakwambe kuruma barahabaye babaye ibitambo ba Patrice Lumumba
agabanya umushahara wa perezida n'abayobozi bose
yes voilà umuntu visionary leader ureke wa wundi babibatiza kubera ko yagiye kugabanya iminyago nabo cyangwa inkunga bahaye abanyarwanda zose akaziterurize ubwo rero umunuza uwo mwotero aravuga ati bigira ibyago ibihugu bitegekwa n'abantu bigira umurida umuperezida cyangwa urebera igihugu wese ameze nka wa wundi ameze nk'uriya wa mbere njyewe ubwo nirwo ibyo nibyo u Rwanda akaga rwagushije Kagame niwe gusa niwe wireba nta arabatekereza ngo areba Abatutsi oya ubutse arimo kwica Abatutsi ari uko atazi ko ari Abatutsi niwe wenyine umuhutu mwitambika imbere aramwica ubututu mwitambika imbere aramwica n'umunyamahanga yewe abanyamahanga akaduruva yari mu guteza muntuza ntubibona se nibyo twirwa tuvuga ku maradiyo hano buri wese arabibona twagize ibyago bikomeye yo kumva umuntu yihindura igihugu umuntu afatanyije n'abandi bagabo agakoresha amayeri kutirisha bya bintu twavuga kugenda mu ishuri ugatirisha ariko yahimbanye n'abandi FPR aragije ayigiriye aba we arabiba arangiza yigiriye ku buryo ibyo umusaruro w'igihugu wose abaruwe ikintu cyose gikorwa mu gihugu kiba gikorwa mu nyungu ze bwite ntabwo niba hari amashuri ahari n'ukugira ngo ntabwo ari ukugira ngo yigishe ubwenge ahubwo ni ukugira ngo yereke amahanga ko hari amashuri yumvikanishe ko ari igihugu noneho abone inkunga zivuye mu mashuri abone uko yigurira indege abone uko yigurira yubakira amazu yubaka umuhanda ari bunyuremo atari buze guhuriramo n'abatindi b'abakene b'abandi avuga ngo baramwukira ni wa wundi ugenda agasenya inzu y'abandi bamuvuga uti kusenya inzu ndabaheha ntabwo bimureba icyangombwa ni uko akora icyo yifuza nguwo njyewe nguwo biraho nguwo biri hanze nguwo ni ikibazo gikomeye cyane ibyo byaba n'undi kana kamama nabivuze n'abitwara kigabo twebwe n'iyo kiritire turimo kubaka mu ihuriro nyarwanda turimo gukoresha uko dushoboye ku buryo abo bantu bitwara kigabo baboneka muri politiki nyarwanda ahasigaye kiriya gihugu cyakubiswe n'inkuba tukakigangahura tukagishyira sirire haye igihugu kikongera kikagenda neza abana bacu bakagira amahoro tutigeze tubona abana bacu bakagira ubumwe batigeze babona bakagira n'ubwisanzure batigeze babona n'iterambere rikabona guhera aho ngaho rihe uranyumva bwana Serge
ndakumva epi make ni igihe kirangiye ariko ndongera indi minota kugira ngo iyi ngingo tuyirangize mwakomeze
abana bacu bakabona amahoro bakabona ubwisanzure bakabona bwa bumwe batigeze babona icuraburindi twabayemo kwirwa twikora za gatebe gatoki kwirwa twicana bikarangirira mu kinyejana cyacu bikarangirira ku myaka yacu ariko abana bacu bakazabaho neza ibi rero nibyo byangombwa aha rero umwotari hari ikintu agarukaho ati ba bantu babirahu ba bantu wumva njyewe aramutse abonye aramutse yigishijwe aka nk'ubu aba babirahu baramutse bumvishe bafite n'umutima nyawo byosibiri baramutse bigishijwe bashobora kuba umuturage w'imbonera akava ku myumvire iciriritse ariwo ku buryo azabamo nawe umuntu wagirira igihugu akamaro aho kugira ngo akomeze kuri ruriya rwego hari
ariko impungenge ipima mbere y'uko wenda arajya impungenge mfite ni uko bariya babirahu n'abakana ka mama bagizwe na 90%. Urumva 90% rero ni umubare munini cyane pima cye
bwana Serije wenda wapfuriye mu mujyi ntabwo uzi ibyerekeranye n'ukuntu benga ibigage umusemburo ntabwo ukorera ubwinshi imisururize ari myinshi ikaba yuzuye ingunguru bakazana uruho rumwe uruho rw'umusemburo bagashyira muri ntuza bikakora ikigage ntabwo ari ngombwa ko abantu bose b'igihugu baba bitwara kigabo kugira ngo igihugu kibone kugenda icyangombwa ni uko babona kadoroma bakabona abantu erega ikibazo tunafite ni uko abantu bitwaye bafite imitekerereze ya kigabo nabo tudashobora gukodinetinga ngo dushobore guhura mu banyarwanda bose tujonjoremo ntabwo ari uko turi muri aranisi ari twebwe twenyine dutekereza kigabo hari abandi baturage bari mu cyaro hari abandi baturage bari i Kigali babuze uko twahura kugira ngo dushyire hamwe tubone uko twaba umusemburo w'abo baturage bose ubu tumaze iyo myaka ni na mpamvu ubona turimo kugenda twongera ingufu muri aranisi dushakisha abo bantu baragenda batugana umunsi twabaye umusemburo cyangwa kugira ngo tube cya kigage twashaka kugira twabaye umusemburo uhagije tuzagenda dukore ya revolusiyo n'abo babirahu nabo barimo tubashakire uburyo bigishwa bakazajya ku rwego nk'urwa abantu muri Europe aho azaba wa muturage utwara imodoka yagera kuri feruje yagera kuri feruje saa saba z'ijoro akemera agahagarara n'ubwo polisi yabita muri inyuma cyangwa nta muntu uhagaze aho ngombwa yandike nimero de plaque y'imodoka ngo iyo yabiyoye feruje ibyo rero ni edikasiyo ntabwo wa mugani nk'uko ari yabivuze ntabwo Rome yubatswe mu munsi umwe ibyo ni edikasiyo ni ukuzagenda buhoro buhoro intambwe ku ntambwe ntabwo ari ibintu twakora uyu munsi ibyo rero nitumara guhura turi benshi wenda tuvuge niba muri aranditse tumaje kugeza abantu bitwara kigabo tumaje kugeza kuri 5% hasigaje abandi wenda nka 3 kugira ngo tube umunani ku icumi yaba abandi icumi ubwo icyo gihe tuzakora tube wa musemburo twifuza kugira ngo igihugu tukigangahure kandi tukivane nk'umuriro ari imvugo njya numva abanyarwanda bakunda kuvuga wabira yarubanye kumanga none yarishide mu mwobo ndani hasi kure cyane muri metro 500 kugira ngo tuzaruvaneyo n'ikibazo yarubanye ahantu hashyushye umuntu ashobora kubira ibyuya arujyana mwitanura yes yarubanye ahantu hari hari karujyana ahantu hari habi cyane inshuro igihumbi ibyo rero bigombera abagabo bari determine bigombera abagabo n'abagore bari determine kugira ngo ba fane urugo rwano bashobora kuruvana muri urugo rwobo bashobora kuruvana muri urugo tanura baruhode nicyo giye mvuga nti urwanda rwakubiswe n'inkuba rugombera abagabo bafite ubushake bwo kurugangahura akaba ari twebwe twarafashe ya mbere akaba ari nayo mpamvu tuza kuri wa gatanu hano kugira ngo n'abandi baza ku yindi minsi kugira ngo tugerageze kubwira abanyarwanda umushinga tubafitiye kandi uburyo uzafasha igihugu milele na milele urakoze bwana Serge
bakoze cyane comrade Epimake ngushimire kuko ukuntu bisobanuye nge ndimo ndumva birimo kugana mu nzira nziza comrade Ali Abdul Karim nyuma y'amagambo y'isano bya Epimake nta mushobora reka tugaruke muri situation yacu nk'abanyarwanda ariko wenda reka mpere no muri diaspora cyangwa hano hanze duhuriye ahantu henshi turi benshi dufite intumbero yo gufasha abanyarwanda kugira ngo tugire icyo tugeraho ariko usanga guhuza abantu bigoye ukurikirana ibivugwa ibyandikwa ubu bushakashatsi bw'abagereki nk'uko nabwiraga ni Epimake ni 90% n'umubare munini cyane nawe kambwira ati ikigage ntabwo gisabira umusemburo mwinshi ushyiramo gusa umusemburo kikaba ikigage kikanyobwa ndagira ngo numve inama ugira nk'abantu bari hano hanze Comrade Ali Abdul Karim
Serije urakoze cyane nanye shimira Akseli kuba inyandiko yayihinduye mu Kinyarwanda akayihindura neza shimira na Epimake uko ayisobanuye Serije burya ibi twatangiye tuvuga isobanuye muri bino bintu twavugaga wabajije ko ibino bintu bizatandukanira bite cyangwa dutandukanire n'abandi gutandukana rero mbere na mbere ni ukumenya ikibazo kiriho ni ikihe iyo umuganga amenye indwara akagira n'umuti w'iyo ndwara byanze bikunze arayivura iyo utaramenye ikintu umuntu arwaye ntabwo ushobora kukivura mbere na mbere indwara yacu nkuru cyane ni ukuba muri dinayo ntitwemere ngo dufite indwara turarwaye mbere na mbere ugomba kubanza kwemera ufite ndarwaye none ugashaka steps zo kujya kwivuza
dinayo ubwo twavuga biri mu cyongereza ni nko guhora mu buhakanyi mu kutemera
so Socrates nawe n'umuntuza niwe uvuze ngo mbere na ishingiro ry'ubwenge ni ukubanza kwemerera ko udafite ubwenge bikagutera rero gushaka ubwenge ngo the whole existence of knowledge is knowing and understanding we don't have knowledge bikagusaba kumwishaka rero mu gihe rero urimo gushaka ibisobanuro mbere na mbere ugomba kwemera ngo ibyo urimo ntabwo ari byo ugashaka rero uko bigomba kumera serije bino byiciro by'abantu batatu bavuze kategori z'ibyiciro bitatu bavuze ipima cy'ubanza bisobanuye ukuntu mu Rwanda tubifite abo babiraho niho nyine batwara amaproje babiraho nibo bica abantu kandi bazi ngo igihano cyo kwica mu Rwanda byarashyize babiraho nibo bazi ngo niwe ushinzwe polisi ishinzwe kurinda abaturage ariko akanga agatoteza abaturage ibyo birahari ababandi ngo ba tribal nibo babandi bavuga bati njyewe iyo umuntu wanjye akoze akantu banza mu biganiro natangiye mbere nabikubwiye iyo umuntu wanjye akoze akantu ngomba kumurwanaho kana kamama ngomba kumurwanaho cyangwa se twebwe tugomba kubona ngo Serije batari uwacu tugomba kumushyiraho ibyo byaha byose nibyo bya bindi ubone mu Rwanda turabifite bakubwira ngo abahutu ngo nabicanyi abahutu bose babicanyi bagomba gusemba imbabazi yarabaye kimenyesha abatutsi ni abantu b'abatagatifu nibo bababaye cyane kandi ubundi abantu bose barababaye ibyo bintu turabifite ariko dufite n'abagabo
njye mpagurutse nkakubwira nuko abari mu Rwanda of course ntago babizi nkakubwira nkita nk'umuntu bita Gisa Fred Rwigema ngo ni intwari yacu nakwere ubugabo bwe ubanza wumva ibigwi bamuvuga muri Uganda bamuvuga kurusha nuko bamuvuga mu Rwanda icyo ni icya mbere kwereka ubugabo ariko icya kabiri yari afite kuba yaba wa undi wa mbere muri Uganda yari minisitiri wa defensi yari yubashwe yarakundwaga yari amaze gutsinda yari akiri muto yashoboraga gukira kandi kuko abantu bose aho yajyaga bose bashobora kumuha icyo ashaka business ashaka buri kintu cyose ashaka ntagire umukoraho ariko ibyo bintu yarabitaye navuga ati njye ngomba kujyana n'abantu bana ku rugamba bagomba kujya iwabo ntazongere akaza 82 w'umunyarwanda yirukanwa ariko ninagera no mu Rwanda tugomba guca ubuhunzi tugomba kwegera abo tutari duhuje bamwe mwegere Kanyarengwe aze atugane mwegere babizimungu baze batugane mwegere abantu batangire kuvugana nabo tuvugane na Habyarimana Habyarimana ati Rwanda ruruzuye nubwo wazana igitonyanga ntabwo gifite cyaje so kuri twebwe uwo ni intwari yaritanze asiga bebi uriya mukobwa we yari bebi amusiga ajya ku rugamba ishobora kuguma i Kampala kohereza ati nimugende ariko uzi yuko ku munsi wa mbere yari ahari aho abantu morara akora ibiki uwo nguwo ni intwari kuko yataba we na leadership ye no kumugarvanizinga abantu Serije nongere mbisubiremo ntago njye ari mba mfite identity mfite ubungubu bana yatakaye cyangwa umwana wanjye nibo so kuri njyewe uwo ni intwari yaritanze ntabwo yitangiye twebwe abanyarwanda gusa ariko yitangiye aho yagiye yitangira hose kandi akagenda wizika high class ubanza warabonye video ye arimo kuvugana n'ababikira yari umusore yari imyaka 20 na ariko ubona ukuntu yari yabubashye yakomeretse akaganiriza abasirikare bato akagira ibiki izo nizo nibo bantu bita impuzo turabafite rero bituruka kuki rero kubanza kumenya ikibazo cy'abandi akaba bareka abandi impamvu ugomba kugera rusange ntiwirebewe kuko wamaze kugera iriya hejuru ngo ushori ngombe ngo ni wowe abamuzi barakubwira ngo aho yajyaga hose muri za operation ntabwo yashobora kwibagirwa umusirikare yigeze guhura nawe aho ariho hose akamwegera akamuganiriza akagira ibiki akanamenya na welfare y'abasirikare Serije washobora kumbwira ngo Kagame ibyo bintu arabifite nabangaye suzi wowe batabifite icyo rero ntwari ibyo rero twebwe tukubwira ngo kujya kuri principle kujya ku mahame tukabyubahiriza tukabitsimbararaho ko muri rero ekisitarajara kubwira ati twebwe nubwo tuzasigara umuntu tugomba guma ku ihama ni playing by the rules mwamwari setingiye playing by the constitution kuyubahiriza umuntu ukamwemerera ubwo bwisanzure ko biri muri constitution waba uri umupolisi ntuhotere umuturage ahubwo ukamuha umutekano waba uri perezida abaturage ukabaha ibyo bagomba ibyo wababwiye ntubabwira ibingibi kandi ukabakorera ibingibi ntubabwire ngo naje kubakorera cyangwa ukabavanaho amajwi yabo kandi warangiza ukabasenyera ibi ni ibintu bishoboka ariko bishoborwa n'abantu bakeya iyo mubitangiye muri bakeya rero mukoresha ya mategeko na bwa bushobozi mufite mumaze kugera muri leta mufite izo nzego na power n'ibiki n'ibihano ukosheje agahanwa ariko inzego noneho ya principal yindi inzego zibishinzwe akabazi bikora transparently ku mugaragaro utabikoze wowe ngo wivange kuko uri president kuko uri minister uvuge ngo uyakoze icyaha ntabwo ari akazi kawe umuntu wese aba umwere until bamaze guprovinga ngo yakosheje iyo principle iri mu itegeko nshinga ry'igihugu innocent until proven guilty Serije ashaka kumwira ngo ibyo bintu barabikurikiza haba abari muri leta ntibabikurikiza na benshi bari muri opposition ntabwo babikurikiza barajije ahubwo ati njyewe ariko kuko nabaye muri FPR ntibazi amateka yanjye ntibazi ibiki bakambwira ngo ari n'umwicanyi kandi ubwo ngubwo sinzi n'ukuntu bafata imbunda sindicya n'inkoko sindagira n'ibiki ariko umuntu akabinyita kuko anshize muri ya tribal bya bintu bakubye tribal kuko tribal two ways haro tribal ubera abantu bawe ariko haro na tribal wangiza abandi bantu bibindu barabinga with the whole brush kuko umuntu ari bwo runaka so agomba kuba ari runaka agomba kuba kubashyira mu kintu ugaseke kama serije ibintu kugira ngo bihinduke birashoboka ariko kugira ngo bishoboke mugomba kugira amahame mukayasigasira mukayarinda mugomba guhindura imyumvire mwamara guhindura imyumvire ya buri muntu nubaganye mukamuhiye imyumvire mukagerageza mukamenya songo birabaye yaba atari kuriki nibo bandi batuvamo bakagenda mwihuriro ndavuga ihuriro nago mvuga abandi nibo bandi batuvamo bakagenda ubwo babana niwe ibyo rero maze kubigira mukagira critical mass ukumva ibyo ndimo kuvuga ibyo pimacha arimo kuvuga nibyo uvuga natanze urugero rwa raditaho ukabikurikiza kuri raditaho buri institution ihuriro ukabikurikiza duha garanti n'icyizere abanyarwanda ngo nitugera mu gihugu tuzabishobora kuko turi muri opposition twarabishoboye twarabyimenyereje twarabyitoje tuzabishobora nitwara igihe rero ariko icyo gihe mugomba kugenda muguma mwirevaluatinga mwiha kugira bigenda bitero kwevaluatinga niko kwakuri nakubwiye cyangwa duhora tuvuga guha abantu bwisanzure hari inkingi eshatu ziriya nkingi eshatu niho ruzingiye guha buri muntu amahoro amahoro agenderamo umutekano w'ibintu bye uburenganzira bwe ibiki byose akumva ngo nasohoka ntabwo ari uhohoterwe abashinzwe kumurinda baramurinda ibiki byose nagira n'icyo yakosheje aratwarwa aratwitingwa n'umuntu ntaza ngo akubite ubumwe bw'abanyarwanda ukumva yuko ibintu byose ugomba kubikora muri hamwe muri rusange siwirebe kuba tribal ahubwo ukareba mwese hamwe ikindi ubwo bwisanzure Serije mu magambo make twe turabifite icyiza turimo kubaka ubuyobozi mu bayobozi bacu benshi cyane ababinaniwe of course birumvikana bagira uruhande ibyo rero bimaze kugira abayobozi babikurikira cyangwa bavuga ngo umutwe niwuyobora ugashyiramo na bya bintu twita kudevelopinga abakada bumva ibyo bintu ugategura ni kwa kundi kuderegetinga ugaha abantu ukabaha space kugira ngo udevelopinga abantu batangire kubyiyumvamo batangire kubipracticinga byanze bikunze biraba serije western countries zimeze uko zimeze kuko ibyo bintu through enlightenment through kugira izo institution zo kubaha ngo amategeko agomba kubahwa abanyamategeko nibo bagomba gukiba ingibi wowe ntuza kubyivangamo ubukoze iyo perezida ahagurutse akavuga ati uyu muntu ni umujura abakoze icyo haba habaye constitutional crisis kuko bagiye mu kazi kataraki aravuga ati twebwe inzego ziraza kubikurikira ariko perezida ntava hariya ngo yandagaze ngo avuge ngo uyu ni umujura nibyo wabonye bakoze rusesi bagira umuntu ubara mukira urubanza umukira turubanza cyangwa ibyo bakora abandi bose birashoboka rero igikuru ni uko agomba kubaho ubushake ariko akabaho no kwihangana hakabaho noneho no kwigisha abandi bakabimenyera ukaba umuco bikava muri style cyangwa fashion y'abantu bamwe ikaba style after style ikaba umuco karicyo that's what we are building mu ihuriro kandi birimo gukorwa urakoze cyane Serge
urakoze cyane reka mbasabe kwingingo twazayigarukaho nanone ku gatanu kandi asaba yuko abantu munyandikira ibitekerezo abantu bari muri chat ya YouTube ndabona hari igitekerezo mwandika kuri inkuru murimo muriganirira ibindi okay ni chat room nta kibazo ariko byakabaye byiza muduha ibitekerezo ku byo turimo kuganira namwe mukabaye involved tukabona ibitekerezo murimo kuganira ariko natunga nuko murimo kwiganirira ibindi muri chat room ariko n'uburenganzira nabwo turarespectinga kuza kuganira muri chat room za ya radio mu bwubahane nicyo kingenzi ari ngushimira rwose ukuntu bivuze mbifuza kubuta tuzareba no muri opposition nicyo tubereye gukeburana nicyo tubereye kwedikana cyangwa kwigishanya muri iki experience mfite n'abantu tuvugana ufite umuntu ashaka kukudevitinga mu bitekerezo ati wajya uvuga ibingibi amubwira ntirekada dore ibyo tugomba kuvuga ni ibingibi ugasanga noneho ahano ukomera burya principe y'umuntu ni uko avuga ati niki cyanzanye muri iki kintu nazanywe n'iki ese nazanywe n'ineza nazanywe n'urukundo rw'abantu nazanywe n'uko tugomba gukorera hamwe hari principe rero umuntu agenderaho kandi yazikomeyeho bakabona udashaka kumushakinga cyangwa umugure ndabona ntabwo ndi igicuruza ku buryo wangura ntago wankorompa ntakuntu wakumva yuko abantu bari uko bifuza ibyo bintu ukabigenderaho nkeka ko n'abandi bagenda babirebera wenda bifite iyo bishaka kuzatugezaho epimati mu minota ibiri na ari minota ibiri dusoze kuko igihe cyaturangiranye reka mbere kuri wowe komunide epimati ntamushobora iyi ngingo dushoreje ntabwo tuyirangije ariko ni amasomo nkeka ko tugomba no kwihisha tugahozaho umuntu akumva yuko abereyeho muri sosiyete gufasha abandi kandi akabona ko yagombye kubera urumuri abandi niba urwo rumuri rwawe utarucanira abandi cyangwa ukaba urucanira rwaka nabi wari ukwiye kwiza umukire buti ese ibintu nkora kuko nzabibazwa n'ejo hari abumva yuko turi nahangaha bakumva ko nta responsabiliti bafite bavuga ibyo bashatse bakora ibyo bashatse bakumva ko nta rwego rwanda bakurikirana ariko burya naha turi muri sosiyete twaza kubaza tuti ibintu wavugaga wakoraga cya gihe byaratwubaka cyangwa byaradufashaga umunsi umwe abantu bashobora kuzabikubaza nubwo atari ngewe epimake dusoza nagira ngo wenda mu minota yawe ikoreshe neza tujye kwa ari nawe dusoze
urakoze bwana Serge nagira ngo ari ikintu nakunze umuntu wasobanuye abantu bitwara kigabo uko bitwara burya nk'uko twari turimo kubivuga umuntu witwara kigabo ntabwo yumva ko yibereyeho we ubwe n'umuryango we umuntu akozwe n'umubiri umuntu akozwe n'ubwenge akozwe na roho akozwe n'umutima ndavuga mu rwego uko abantu babyumvagana kuva na kera ibyo bintu byose iyo utabitanze guriha abandi ntabwo uba wujuje za nshingano z'umuntu witwara kigabo ufata umutima wawe umutima ni sembore y'urukundo ukaruha umuryango wawe cyangwa inshuti zawe ukabitanga ntibibe ibyawe gusa ugafata ubwenge ukabwigisha abandi ugafata ubumenyi ukabwigisha abandi ugafata bya bitekerezo turimo twigisha ba bandi babirahu turimo kwigisha ba bandi bakanakamama kugira ngo bagere ku rwego rwacu rwo gutekerereza igihugu ubwo bwenge butanga ariko noneho ugafata na roho yawe ukayiha imana ntabwo tubyibagize ugasenga mbere yo gukora ibintu nk'ibi ngibi ukabishyira mu biganza by'imana kubera ntabwo twiremye ugafata roho yawe ukayiha imana ahasigaye amaraso yawe umubiri wawe byaba ngombwa amaraso yawe ukayamenera igihugu kugira ngo igihugu cyawe kizabeho ubwo nibwo uba wujuje inshingano zawe nk'umugabo ubwo icyo gihe niyo waba ufite imyaka 30 niyo waba ufite imyaka ingahe icyo gihe inshingano zawe uba wazujuje nka urugero naguha ni nka Kizito yapfuye akiri umwana yapfuye atari yagira n'umukomokaho ariko yapfuye gitwari kandi nayo mpamvu tubyemera abenshi bango bakamwita n'umutagatifu ariko nkaba nemera neza akazajya mu ntwari z'igihugu none rero twebwe turavuga tuti mpaka abanyarwanda tubumvishije tukabasobanurira ko ikintu cyagirira akamaro ari uko n'iza ntego zacu twavuga kuko ari esheshatu nongera nzibutse ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi amajyambere arambye kandi asangiwe ubumwe n'ubwiyunge nyabwo umutekano w'abantu n'ibyabo ububanyi n'amahanga buboneye itahuka ry'impunzi mu cyubahiro ibyo bintu nibyo turimo gupropoza abanyarwanda kandi tukababwira ko ibyo bintu nibigera ku banyarwanda bose abanyarwanda bazaba bafite amahoro ibyo rero ni ikintu tugomba kwitwararika ntituzigera tugitezukaho n'inshuro n'imwe kabone niyo byaba haje ibiremereye ku bitugu byacu ntabwo tuzava kuri uwo murongo niyo mpamvu tuvuga tuti turi mu murongo w'abarimo kwitwara kigabo kandi tuzabigeraho nta mpamvu niyo mutazatuma tubigeraho kubera ko n'imana ituri imbere bwana Serije nkaba nsoreje aho ngaho mvuga nti ihuriro nyarwanda intsinzi ni iyacu urakoze
cyane Comrade EP ugira umugoroba mwiza igitondo cyiza wakoze kubana natwe Comrade Ali Abdulkarim mu minota ibiri nawe niba ari ubutumwa wasigiye abanyarwanda tuzima tukina ikiganiro mbashimire ubwitabire kandi mbashimire n'ingingo twaganiriyeho kuri WhatsApp arabanyarukiye bati iyi topic ya nyuma yari nziza muzayigarukeho rero nk'uko nabararitse tuzayigendera none ku kimwe gitaha muri weekend itaha ku wa gatanu w'ikimwe gitaha
Serge urakoze cyane Serge nshimire Pimake ariko ngushimire cyane kuba wateguye kino kiganiro nshimire na bagenzi bacu bose Metre Rusagara umushyitsi Claude na Alexi bagiriye iki contribution Serge ndashaka nsozeze kuri iki kintu gito cyane nk'abanyarwanda ticyo twebwe turi muri opposition kuko we Kagame ni past tense raha abanyarwanda kuko ndabi insistinga yo kukibaza atari Kagame kibazo n'twe bw'abanyarwanda ashaka ngo mbahe ikintu mu cyongereza bita vacu buri muntu aje kwibaza ati vacu ni iki ikinyarwanda ubanza vacu bakita gukora ibintu byiza gukora kumva ukore ibyo ukwiriye gukora nk'umuntu mbese bakishingiye ku bumuntu humanity ni iki icyo wakora wumva gishimishije ikindi tujye ku kintu kitwa justice iyo ushaka justice ishingiye ku bintu principle ya justice niyo kuvuga ngo buri muntu iyo utangiye kureba umuntu kugira ngo umuntu atreating nk'uko nawe wagashatse ngo ube treated then ibyo ni ishingiye rya mbere rya justice kuba just ni ukugira ngo ukore nk'uko wakwifuje ngo bagukorere iyo ubikorera rusange rero ubutangiye gutanga iyo justice cyangwa ubutabogama ibyo bintu kugira ngo bibe uko umuntu ugomba gushyira amarangamutima iruhande ayo marangamutima niyo atera abantu kugira bya bintu uko twabyise bitatu b'abantu batatu turangirijeho ibyo byiciro by'abantu batatu umuntu ufite amarangamutima ari hejuru cyane niwe biraho niwe bikunda cyane niwe utita ku bandi niwe utagira ibiki so nta kintu aba yitaho we mbese aba ari nta vacuna nkeya afite aba kabiri amarangamutima yabo aba built kuri iyo bamiri bya tribal aba built ku byo tribe yabo yanyuzemo aba ari yumva ari unsafe amarangamutima yabo bijya akamubwira akamwibutsa ati turashira turagenda dutya nidukora dutya turatambuka no umuntu wa undi wa gatatu uwo bita umugabo umuntu ubeze nga kigabo amarangamutima agira kubwo bakisha mukuri akisha mu aba objective ntabwo aba sentimental aba objective ni wa undi uguma kuri Serge byo wavuze uguma kuri principle kabishwa n'ubwo umuntu yaba ari inshuti n'ubwo aba ari umwana we n'ubwo yabavukana as long as ibyo agira bihabanye na principe cyangwa n'amahame yemeranye n'abandi cyangwa n'igihango yatanganye n'abandi arabyanga akaguma kuri ibyo Serge ndashaka kubaza abanyarwanda iyi niho mwakambahaye ni bangahe bumva yuko amarangamutima yabo bashobora kuyarengesha cyangwa gukora ibintu bishingiye ku ihame baba bemeranyije n'abandi ya mu bihe byiza principle babemeranyije ko bagomba kugenderaho no kwemeranya kugihanga mu mwarakoranye na bagenzi bawe ibyo bintu abanyarwanda bose babyumve hanyuma turebe ibutunga gatoki urareba abandi ngo nabo bakagutunge ibyo bya bintu byo kureba ngo icyo nshaka nkora abandi sinkingi bakore aho utaratunga abandi gatoki ibaze wowe bakagutuze byagenda bite urakoze cyane Serge mugire weekend nziza
urakoze cyane Comrade Ali na Comrade Pimache Comrade Rusagara na mugenzi wacu Claude twatangiranye Comrade Alexis mwese ndabashimiye tuzakomeza kuwa gatanu muri kino kiganiro ariko hagati mu kimwe tuzakomeza mu bindi biganiro bya raditahuka shimire mwese mwatwandikiye shimire abari muri chat room ubutaha ariko ndifuza ko mwanya mwandika ku byo tuganira cyane kuruta kwiganira ibindi mushatse ariko n'uburenganzira bwanyu turabubaha as long as bikorwa mu cyubahiro nta ntuganya cyangwa gukozanya amahembe dufite rero homework ikomeye nk'uko mugenzi wacu abivuze cyane cyane twe turi mu opposition cyane cyane twe twifuza impinduka tugomba kuridinga by examples cyangwa tugomba gukora ibikorwa abandi batureberaho bakabona yuko ibyo tubabwira cyangwa ibyo dushaka gukora twabigendanamo iyo niyo nzira mbona twatayeze mu mugozi umwe kandi byose bikamukubahana mwakoze rero mwese nshuti mwari muteze amatwi radiyitahuka mugire ijoro ryiza abandi mwese igitondo cyiza turabakunda Comrade David ntibitebuke tuzatsinda kandi ukuri ku ruhande rwacu
goodbye.